Ngiyabonga mfowethu Borders, asicela uNkulunkulu manje kwezicelo zethu sikwazise ngokuphakamisa isandla sakho uNkulunkulu ngikhumbule.
Our Heavenly Father, we have now approached the closing
service. Manje sesisondele enkonzweni yokuvala yalomkhankaso omncane omfushane. Siyakubonga Baba ngayo yonke inhliziyo yethu ngalokho senzele khona leli qembu labantu. Futhi ezinhliziyweni zethu kulotshiwe uyinkonga cimekiyo kaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu saphila futhi ephilela ukwenza izinxuselo njalo. Siyakubonga ngalokhu. Siyakhuleka Baba ukuthi akekho ozosala ngaphandle, ukuthi wonke umuntu osebukhoneni bobu uNkulunkulu angemukela lokho okwabo abakuphakamisele izandla zabo. Sihlebulele isinkwa sokuphila manje phambili Baba, njengoba silinda ukukhuthaza ukukholwa kwethu egameni likaJesu siyakucela. Amen. Ningahlala phansi. Kuhlala kunokuthile ngomhlangano ukuthi kunzima ukuhamba. Siba nempi silwe sishikashikeke ngaphesheya emazweni, kodwa khona-ke ngesikhathi esifika ngasendaweni lapho eniqala khona ngempela ukwazana niyama futhi nifanele niye kwenye indawo. Abazalwane basanda kungitshela emizuzwini embalwa edlule mfowethu laphaya, nonke ningimemile ukuba ngibuye. Ngiyanibonga ngalokho, lokho kukhombisa ukuthi nisalithanda izwi. Ngiyanibonga kakhulu. Futhi ngiyahamba manje ngiya eVancouver Island, ngiqala lapho ngolwesibili ebusuku ngale ndaweni ebizwa ngePort Alberni, Port Alberni ngikholwa ukuthi yiyo ngale ngakolunye uhlangothi leVancouver Island. Ngilapho ngolwesibili, ngolwesithathu nangolwesine, bese kuthi-ke ngolwesihlanu ngomgqibelo nangesonto ngibuyela eVictoria esiqhengeni. Ngakho uma noma yimuphi wabantu benu behlala ngalapho ngani, singajabula ngempela kunibona. Futhi nginekusasa, ngizohamba. Abazalwane banikele ngokungithatha bangikhiphe lapha ukudoba. Uhe, bengingathanda kanjani ukwenza lokho. Ngiyakuthanda nje lokho. Futhi umfowethu Rasmusini, isikhathi sokugcina ngiphezulu lapha, wangikhiphela lapha eCoos Bay noma into efana naleyo. Futhi ho, ngabamba inhlanzi enkulu kakhulu leyo. Ngacishe ngisabuzwa lokho kudluthule kugcineni kodobo, kodwa ngikuthanda kahle kakhulu lokho. Kodwa uyazi, ngifisa sengathi ngingakwenza lokho. Futhi khona-ke ngivele ngihlale esikebheni futhi ngikhulume nabazalwane nakho konke, bekuyoba isikhathi esihle kakhulu ngiqinisekile. Kodwa ngikwazi nje ukukwenza ngoba lezo zikebhe eziya emuva naphambili ziminyene abantu. Singadingeka silinde mhlawumbe usuku ukuze sedlule lapho, futhi izikebhe ziminyene kakhulu. Bathi ngesinye isikhathi ziletha amakhulu amane nangaphezulu ezibodo ngesikhathi esisodwa. Omunye ungitshele ukuthi kufanele ubhuke kusaselo suku ukuze uwele ezindaweni eziningi. Ngakho ngifisa sengathi bengingaluthatha lolo hambo bazalwane. Uhi, ngethemba ukuthi nizohamba futhi ngizobe ngikuthokozela ngoba niyakuthokozela. Niyabo, kodwa ngesinye isikhathi ngaphesheya linga kolunye uhlangothi lapho ukujaha sekuphelile futhi yonke into isizinzile, futhi ngithemba ukuhlangana ngamunye wenu. Ngazi abaningi benu bazalwane lapha abazingeli nabadobi. Niyawazi umkhuleko wamandiya. Lapho konke sekuphelile, ngiyethemba ezansi le emikhondweni yezinyamazane emikhulu ezansi kudabule enkazimulweni ukuthi siyagijima sinqomane omunye nomunye. Futhi ngenkathi sisashikashikeke ezansi sidlula lapho, azipheli, azisoze zayeka. Futhi noma iyiphi indoda ethanda amahlathi nezinto njengani bantu lapha e-Oregon, nifanele nikwenze khona lapha endaweni enhle yezwe. Kukhona umkhondo omkhulu kakhulu wezinyamazane laphaya ongapheli nje. Ngizobe nginifune ezansi nomgwaqo ndawo ngizoya, kodwa ngizolibona lapho ngomusa kaNkulunkulu. Futhi odade wethu, bengingacabanga ngibone obunye ezansi ngasezipetwini ezansi lapho zona ziphuphuma. Ngibone odade wethu abathandekayo ezansi lapho ukuthi behlezi phansi behlikihla umhlwenga webhubesi noma ingwe noma ukuthize. Ngeke kube khona okulimazayo lapho. Ungahle uhlale lapho iminyaka eyisigidi, futhi ngeke ube nesikhathi esinciphayo kunaleso owasenza lapho uqala ukuza lapho. Kuyoba yinkazimulo lapho zifika lapho ngiyalulangazelela lolu suku namuhla ngiyazabalaza ngizama ngidonza ngicindezela ngikhala ngikhuza bonke ngingakwenza ngoba ngifuna ukubona wonke umuntu lapho mina ngizama nje ngayo yonke inhliziyo yami abaxhasi bami ngiwazisa kanjani lawo madoda uNkulunkulu kuphela waziyo ukuthi ngiwazisa kanjani kusobala bayaqonda ukuthi ngiyakwazi abedlule kukho ngiyabakhulekela futhi hayi manje kuphela kodwa ngizobakhulekela njalo njalo badlule empini enkulu amadoda azokwenza lokho ukuze angenise ukuthile abakholelwa ukuthi ngobuNkulunkulu ukukhuthaza abantu bawo nebandla nginezinhlonipho ngabo bangabe izinhlangano mhlawumbe ezahlukene mhlawumbe abanye bangabe Assemblies of God abanye Church of God kanti abanye abazimele futhi abanye into eyodwa nenye kodwa sindawonye singabazalwane nginabantwana lapho ngiyozithengela u-ice cream lezo zingane ngiyakutshela enye ithi ngilethele ivanilla enye yathi ngilethele ushokoledi futhi enye yathi ngilethele
istrawberry
lapho ngibuya ngibuyela sengathi nginothingo lwenkosazana lapho ngibona yonke imibala ehlukene kodwa uyazi ukuthini na bonke bangabantwana bami bonke badla ice cream ukunambitheka akunendaba niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini anazi yini bazalwane na ukunambitheka akubalulekile sidla ice cream sikholela kuNkulunkulu ofanayo isehlakalo esifanayo futhi niyazi emva kwakho konke uthingo lenkosazane luyisivumelwano kunjalo ngakho sinesivumelwano ezinhliziyweni zethu sokuba ngabazalwane sisebenza ndawonye embusweni kaNkulunkulu nasenkazimulweni kaNkulunkulu sengathi ningava yizelisa lelo bhalela lenkazimulo yakhe bazalwane sengathi uNkulunkulu ngaba nani njalo lapho mahora emnyama futhi enzima ngizobe nginikhulekela lani nizobe ningikhulekela sisalokhu sidoba ngenedi size sihlangane ngakolunye uhlangothi umfowethu ongusihlalo omncane lapho ngicabangile ngenkathi ngiqala ukuzwa igama lakhe ngathi ufanele ukuthi ungumtaliyane ngithola ukuthi ungumrussia futhi ngenkathi ngisenhle efinland futhi nginomhlangano ngangisemngceleni waserussia ngo manje lalelani lapho abantu benitshela ngingasho lokho ngalo mfowethu othandekayo lapha siyazi ukuthi uyini uhlala lapha kanye nani kodwa wonke umuntu uyanitshela futhi sizwa inqwaba yemfundisoze ukuthi iRussia yonke iyikhomanisi futhi ungena lapho ungawukholwa lowo mbhedo kunezigidi zamaKristu eRussia ngani niyazi kuthini iRussia kunepesenti elilodwa kuphela laseRussia kuyo yonke eliwubukhomanisi lezo izibalo zikahulumeni ipesenti elilodwa
is a revival
and even ukudinga iRussia imvuselelo badinga amadeda kaNkulunkulu kuba athi qekelele nokuthile kwangempela ngenkathi lomfanyane vusa kwabafileyo eFinland okwashiywa eminyakeni emibili ngaphambili lapha wayezovuka kwabafileyo ngenkathi lomfanyane vusa kwabafileyo futhi babengingenisa eHelsinki ngehla ngidlula lapho futhi babene ngihlale njalo iholo likhulu kuphela engake ngaba kulonga phambilini kusukela ngaleso sikhathi elinohlamvu legama kwakuhlezi kuphela cishe ngiyacabanga ezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ezingamashumi amathathu futhi babevumela iqembu lilodwa lingene bangivumele ngikhulume nabo bese ke bebakhipha bonke futhi bangenise elinye iqembu kungene iqembu elisha lapho ngehla ngendlela ngaqaphela amasosha amancane aseFinland kwakungemva nje kwempingo ababenayo neRussia futhi impela babenenqwaba yamadoda abo yabulawa futhi labo bafana abancane abanye babo bebancane kakhulu abakaze bashefe ubuso obushelilizi befake lawo maguzu amakhulu amadala leyo mimese emikhulu imidala ne ilenga ohlangothini lwabo behla ngomgwaqo futhi babengingenisa phakathi kwabo ngenkathi ngendlule ezansi lapho amasosha angamakhomanizi manje angidingi ukuthatha izwi la noma ubani ngalokhu ngangilapho amasosha angamakhomanizi ngenkathi ngedlula ayema lapho nalokho kubingelela kwaseRussia izinyembezi zehle ezihlathini zawo athi siyomemukela uNkulunkulu njalo ongavusa abafileyo kwahamba kwadabula lonke elaseRussia into yakho ingukuthi okwenza iRussia ibe ngamakhomanisi kungenxa yobuthakathaka bebandla likatolika lapho elathatha yonke imali kubantu futhi alanga babuyisela lutho futhi abazange baphile nayikuphi kuphila okwehlukile nakho konke kunye yilokho okwenza umhlaba wonke uphendukele ebukhomanisini kunjalo lapho bebona ukuthi ize kwangoqobo balungele ukuphuma bakwemukela ngibone amasosha angamakhomanisi aseRussia likaxa isosha elingumKristu laseFinland futhi lingimbambatha nhlane lalela mfowethu noma yini eyokwenza umRussia nomfini bakonane iyoxazulula izimbi phakade uKristu impendulo yayo yonke inkinga kodwa kungukuthi kubo kufanele kube ngokoqobo ngisoze ngabukhohlwa lobo busuku intombazanyana yaseFinland mina bangithatha bangingenisa egumbini lokulala abantu abaningi futhi njengoba kwakunjalo futhi ngangingayazi into encane futhi isithombe sayo sisencwadini emuva lapho ngakho yayinomlenzo wodwa cishe omfishane ngamayintshi amane noma amahlanu kunomunye yayinesicathulo esikhulu esasa kiwe ngaphansi kwalo yayine insimbi ngakuyo lapha nebhande kugcinene kunyawo lwayo olungalungile lenqamule ehlombelayo futhi yayine izinduku ezimbili zokuqhukela futhi yayisanda kuphuma nje endlini yokuzikhulula yamanenekazi ngenkathi ngidlula nalamasosha amancane aseFinland engena ngangiphawula ngizama ukukhuluma nawo ngikhomba ngomunye wami kulawo maRussia lapho ukuthi ayebuhlonipha kanjalo uNkulunkulu futhi ngakho ngenkathi singenanga phakathi lono wesifazane omncane intombazanyana iphuma endlini yokuzikhulula yamanenekazi aye kade ethi akungathinti umuntu ngiyazithanda izinganyana futhi ngangizithola zonke ntambama lapho abazalwane wayebambe imhlangano futhi zonke ezazingena ngangithola enye yeleyo mali yaseFinland futhi ngiphumele lapho ngangishayelela izingane zehla zenyuka ngomgwaqo ngizithengela uswidi ngiyazithanda izinganyana futhi ngakho le ntombazanyana yayiphumile yayicabange ukuthi yayenze okungalungile yaphumela lapho engangikhona yaseima futhi yabhekisa ekhanda layo phansi izinwele ezibukekazi imanikiniki nezikedi zayo zincane zimanikiniki ngathola kamuva ukuthi yayiyintandane yaseFinland yayingena yise noma unina futhi ngakho babulawa empini futhi lapho ngibona ngangingena ngapha futhi yayiminga kulelo hlangothi futhi iyagwaqisa ekhanda layo incane ngase ngima amasosha amabili emva kwami agweba futhi base bevele becula kholwa kuphela kodwa ngalinda nje ngangazi ukuthi leyo nganyana yayifuna ukuthize futhi yaphinde yangibuka futhi yaphakamisa ubuso bayo obuncane futhi yabuka ngangingakwazi ukukhuluma ulwimi lwayo ngakho ngayiqhweba ngomunye wami yeza ngapho lapho engangikhona lapho iqala indlela yayizofanele ihambe ngayo yayisusa lezi zinduku ezimbili itshathe ihlombelayo lincane futhi iphakamise lolo nyawo ilubeke kanjalo bese iyahamba bese ke iphakamisa ihlombelayo elincane bese isusa lolo nyawo olukhubazekile ngacabanga ukuthi ngizombuka nje lowo mntwana kuyamangalisa ukubuka abantwana futhi ngambuka futhi wayelokhu esondela esondela ngavele ngama ngathula nalawo masosha avele aphenduka ukuba abuke futhi lapho esesondele kakhulu kimi wama wangibuka wayesethatha isandla sakhe sincane futhi waselulela phansi wacosha ijazz lami waqabula iphakethele ijazz lami walitetela ngambuke nje wabheka phezulu nezingembezi zisemehlweni akhe amancane futhi wathatha izinduku zakhe zincane zokuqhugela futhi wazibamba futhi wakhipha isikete sakhe sincane ongo waseFinland ngempela wathi kitos lokho kusho ukuthi ngiyabonga ngambuka ngase ngicabanga ukube bengingaba umzenzisi omkhulu kunabo bonke ezweni uNkulunkulu ubeyophendula ukukholwa kwalowo mntwana ngaqala ukuphenduka ngambona ihamba ngaleyo nkathi embonweni ehamba isuka kimi esimweni esejwayelekile ngaphenduka ngathi sithandwa futhi wayelokhu ethi kitos wayengenakuzwa izwi engangilisho ngathi sithandwa uJesu Kristu yakuphilisa wathi kitos kitos futhi baqhubeka nokungiphusha ngathi awu ngolunye usuku uyokuthola kamuva ngaba nomuqo omkhuleko omkhulu kakhulu omude izinduku zokuqhugela nezinto okunqabelene yonke indawo inkosi yembula kubantu futhi ibabizela ngaphandle bedabule ezejamelini mfowethu wathi sekwanele manje kuwe sinakho shumayele futhi kusasa ngakho uza ukuzongithatha futhi ngathi vele ubize amakhadi ambalwa nje amanye futhi lapho ekwenza olandelayo emsamo kwakuyileyo ntombazanyana yayinezinduku zayo zokuqhugela ngathi kunkosikazi Isaacson futhi angahle kuba uhlezi lapha namuhla ngathi inkosikazi Isaacson vele usho ngikushoyo ngathi sithalwa phandle lapho eholo uJesu ukuphilisile cela abanye babefundisi bakukhumule izilezo zinsimbe buka ukuthi kwenzekani. Futhi ngenkathi beya lapho bayazikhumula, ngavele ngakhululekela cishe omunye umuntu futhi nansi iza nemilenze yomibili nje ngokujwayelekile njengoba ibingaba njalo. Izandla zayo ziphakamele emoyeni, idumise uNkulunkulu. Ngokwazi kwami into encane ihlala eFinland namuhla ngoba abantwana bayamangalisa, banjalo na ubulula bokukholwa. Nginamantombazane amabili amancane aseyakhula manje futhi asengamantombazane ami. Ngangivame ukuxoxa indaba encane ngawo ngesinye isikhathi ngangilindile unina wayenjalo ukuba ngibuye ekhaya. Ngangikade ngiphumile ngaya emhlanganweni namantombazane amancane, yayilindile kanye nami, ilindele mina njalo. Futhi ngakho-ke ukozela kuyafika futhi bafikela ubuthongo futhi icishe ngehora lokuqala ngqo unina wabalalisa. Futhi indiza yayileyidi futhi ngange na ngangikatshele kakhulu ukuba ngiphumule njengayizolo ebusuku. Ngikwazanga ngishone kulala nhlobo, ngakho ngavele ngasukuma cishe ngacabalala cishe amahora amabili. Ngasukuma futhi ngaphumela endlini yokuphumula, ngahlala phansi esihlalweni futhi njalo ngenza umfanekiso ngakho. URebecca uyindodakazi yami endala, uSharon omncane waya ekhaya ukuganyene nina niyazi eminyakeni edlule. Kodwa uRebecca owami omdala, mdala ngeminyaka emine kunoSara, noSara ngaleyo nkathi wayecishe abe neminyaka emine. Cishe iminyaka emibili ubudala. Ngiqagele noBecky wayecishe abe neminyaka eyisithupha ubudala. Ngakho Becky kimi umele ibandla ebeli lapha isikhathi eside, wayenemilenze emide ezacile. Futhi uSara ungumntanyana omncanyanyana onamehlansundu oyisidudla. Futhi ngakho angazi, ngicabanga ukuthi abantwana benu bafana nabami ukushiyelana izingubo ezehlayo. Ngakho uSara wayegqoke amapijama kaBecky futhi ayemakhulu kakhulu kuye. Babenalawo mapijama anezinyawo zikanogwaja niyazi ngalezo zinsuku, futhi ngakho ayemakhulu kakhulu kuSara. Ngakho ngikalokho kusa emva kokuba sikusile ngale into yokuqala niyazi ngezomsindo, omunye waphenduka emuva kwelinye ikamelo. Abantwana noRebecca wavuka wabona ukuba baye kumele abe sekhaya, futhi uphuma empetheni kakhulu njengoba wayengenza. Lokho kwavusa uSara. USara wazama ukumlandela. UBecky wayengamedlula, wayenemilenze emide, ngakho-ke wagijima futhi waxuma waxamalaza emlenzeni wami. Wangigaxa ngezingalo zombili entanyeni yami futhi waqala ukumbokoloza, babayi babayi. NoSara omncane eza nalawo mapijama made kaBecky afika ezinyaweni, futhi wayekhubeka futhi wayemfishane kakhulu, wayengakwazi ukumelana noBecky. Ngakho noBecky waphenduka wabuka uSara ehla ngeholo futhi wathi, Sara, dadewethu, ngifuna wazi into eyodwa. Wathi, ngibe lapha kuqala futhi nginaye wonke ubabayi, futhi akukho kwakhe okusalele wena. Uyazi njengabanye babo bezama kusitshela namuhla, bacabanga ukuthi banakho konke. Niyazi sebebe lapha isikhathi eside, baqala iminyakele ngamakhulu amane noma amahlanu edlule. Niyazi noSara omncane bandla, udebe lwakhe oluncane lwehlela phansi, awakhe amancane amehlo anzundu ahlengezele izinyembezi. Waqala waphenduka ngabheka ngale kolunye uhlangothi, ngenkathi uBecky eqamelise ikhanda lakhe kimi kanje. Ngamqhuba kanjalo futhi ngakhipha elinye idolo, nangu eza wagxumela phezulu ngqo. Waye imilenze yakhe yayingafiki kwiphansi, wayengakazi abe lapha isikhathi eside kakhulu. Niyazi ngakho yena wayethi ukuyendezela, futhi ngake saba ukuthi wayezowa. Ngakho ngavele ngiyafinyelela, ngase ngibamba izingalo zombili ngazizungeza uSara, futhi wancikisa ikhanda lakhe elincane kimina kanje. Waphenduka wangunguzisa lawo amakhulu amehla amnyama, wayesebuka phezulu kuRebecca. Wayesethi, Rebecca, dadewethu, kukhona engifuna ukukusho kuwe. Wathi, kungenzeka ukuthi naye wonke ubabayi, kodwa ngifuna wazi ukuthi ubabayi unami wonke. Ngakho ngicabanga ukuthi uma sizikhulula nje futhi sikhonze iNkosi, singase sithole ukuyendezela kancane. Inqobo nje uma enami wonke, yilokho kuphela engikukhathaleleyo. Uma nje ngingavele ngizinikele ngokuphelele kakhulu ukuthi abe nami wonke, ngingahle ngingakwazi konke okungaphakathi nokungaphandle ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani kulwa kwababili izivumukholo nokunye nokunye kanjalo. Kodwa into eyodwa umfo washo kimi ngesinye isikhathi, ngenza ukuphawula futhi wathi, indoda ekhaliphekile kakhulu futhi yathi, awulazi nje ibhayibheli lakho. Ngathi, kodwa ngimazi kahle umqambi, ngakho lokho ukwazi yena kungukuphila. Ocabange kanjalo na? Yebo mnumzane, ngingi uma ngazi yena uzongembulela incwadi yakhe njengoba nje efuna ngiyazi. Abazalwane bangitshelile lapho nje ukuthi ningithathele umnikelo, ngiyawuthakasela. Eqinisweni angizilanga lokho mina, kodwa ngiyawuthakasela. ngihlale ngicela uma zonke izindleko zenziwe nakho konke futhi bathatha umnikelo khona-ke niyazi ukuthi ngenzani ngalokho na ngiwuyise emasimini angaphandle qobo lwami futhi ngiyazi ukuthi ninikeza ingxenye yokuphila kwenu manje kusezandleni zami ngibophezelekile manje sekusukile ezandleni zenu kodwa ngawo wonke amandla ami ngizowusebenzisela umbuso kankulunkulu nokwakhiwa kombuso ngiyakhuleka ukuthi uzobuyela kini ngokuphindwe kayinkulungwane nihlezi kulesi sakhiwo esishisayo nixhase umhlangano nenze konke kahle ngiyanibonga akukho ilutho engingakwenza ngaphandle kokusho lokhu unkulunkulu anibusise nonke ngethemba ukuthi uyakwenza ngakho konke enikudingayo kulolu hambo futhi ngineqiniso uzokwenza manje ngifuna ukunibuza umbuzo nomusa ngilungiselela kuhamba khona manje mhlawumbe owami nginokuthi akube ngifanele ngiye kumfowethu limingi nabaningi benu bayamazi ezansi eflorida lapho ne-christian businessman imihlangano ethi ayibe mibili futhi khona-ke ngibheke phesheya kwezilwandle lapho ongeke wakwazi ukuhlala khona kanje izinyanga abathakathi zimi lapho zikuphonsele inselelo konke wena nje awukho enkundleni yempi lapha kodwa ulapho futhi lapho yonke into ihamba kanzima ngempela futhi yonke into ngingancika kubantu bami abangani e-Oregon abangikhulekelayo na nizokwenza lokho na ngikhulekele nje ngizobe ngincikekini ngizonikhulekela njalo futhi uma ngingasaphinde ngilibone kulolu hlangothi lomfula ngizolibona ngakolunye uhlangothi nobufakazi obufanayo uJesu Kristu onguyezu lwanamuhla naphakade ngiyakholwa ukuthi uyindodana kankulunkulu esasindisa esonweni wahlupheka ngaphansi kukapontiyo pilato wabethelwa wafa wavuka ngosuku lwesithathu futhi uyaphila njalo enza izincuselo phezu kokuvuma kwethu ngiyakholwa ukuthi uyaphila ngifuna ukuthatha lesi sikhathi ukubonga indoda ukapteni noma ujenene noma ngabe bekungubani osivumele ukuba sibe nalesi sakhiwo esihle ngiyakuthakasela ngempela ukuthi unkulunkulu uzokubusisa ngokucebile lokhu kuhlangana noma ngabe yini esivumela ukuba sibe nalokhu sengathi kungebe bikho noyedwa wabo olahlekile sengathi bonke bangabonekala nabangcwele bakankulunkulu ngalolo suku umkhuleko wami oqotho ngiyabonga mnumzana ohloniphekile futhi ngithemba kunkulunkulu ngenhliziyo yami yonke ukuthi konke kuzokuhambela kahle ohambweni lwempilo futhi manje ngethemba kubuya ngelinye ilanga unkulunkulu ethanda abafowethu bethanda ukukwenza ukubuyela emihlanganweni lapha lapho esengaba nomhlangano oluliwe ngingathanda ukuba nesikhathi lapho engingaxoxa khona nabafowethu ongumelusi ekuseni futhi ngikhulume ngezinto zenkosi siyabonga kuleli nenekazi elikahle lapha elidlale iogani nomshayi wopiyano siyanibonga bonke abangenisi yonke into unkulunkulu abe nani njalo manje kule ntambama sizokhulekela wonke umuntu futhi angifuni ukunigcina isikhathi eside nginigcine isikhathi eside ubusuku ngabunye ngingathi ngixoleleni kodwa mfowethu dadewethu ngandlela thize kugcina umlayezo usobala nje njengoba bengingakwenza ngiyazi ukuthi imbewu itshaliwe izothela ngesikhathi sayo sonyaka futhi ningikhulekele njengoba ngiqhubeka futhi ngiyohlala njalo ngikhuleka futhi ngicela unkulunkulu ukuba anisize ngifuna ukufunda ivesi elilodwa kuleli bhayibheli elidala elibusisiwe kule ntambama okwendikimba ngingakhulumi kade ngoba ngifanele ngikhulekele bonke abagulayo niyamthanda na janini amen niyamkholwa na janini amen bangaka bake balizwe icilo elincane elithi amen na o impela kuhle lokho kuhle ngiyakuthanda lokho amen mfowethu zep ulicula kahle kakhulu ngifuna ukufunda kujohane ongcwele isahluko seshumi nane nevesi lesishiyagalombili lodwa uphilip wathi kuye nkosi sikhombise uyihlo kuzosanela mhlawumbe ngizofunda ivesi lilandelayo
jesus said unto him have I been so long time with you
ujesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani nokho awungazi filipu na ongibonile mina ubonile ubaba futhi usho kanjani sikhombise uyihlo na ngingathanda ukuthatha lendikimba sikhombise uyihlo kuzosanela ngamanye amazwi kusho kuyanelisa uma uzongikhombisa uyihlo kuzosanelisa manje lokho kube ukukhala kwenhliziyo yomuntu kuye yonke iminyaka ungukubona unkulunkulu ijobo wasendile wakhala ukube mina kuphela ekuhluphekeni kwakhe kube kuphela bengiyazi lapho ayehlala khona uma bengingahamba ngingqongqoze emnyango wakhe futhi ngikhulume naye wonke umuntu ubefuna ukwazi uNkulunkulu nokubona uNkulunkulu uJob wayefuna ukumbona uMose wayefuna ukwazi ukuthi ubani owayesesihlahleni esivuthayo khona-ke wathi ngikhombise inkazimulo yakho wayefuna ukubona ukubonakaliswa kuthile ukwazi ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi sonke siyakwenza lokho sonke silangazelele ukubona into ethize engokoqobo enye ukuthile okufakazela ukuthi uNkulunkulu unjalo futhi kuyindlela yami yokuzithoba yokucabanga ukuthi kuyamthokozisa ubaba ukuzikhomba ukuzibonakalisa uyabathanda abantwana bakhe ngithanda kanjani ukutshela abantwana bami okuthile futhi ngenze isidingakalo bese kuthi-ke ngibone labo bantwana bephila kahle kuze kufike kulokho futhi ngingabakhombisa ukuthize okuhle ngimtshela kanjani umfana wami omncane ujosefu uma nje uzoba umfana omuhle manje futhi unake umama uyazi ngomgqibelo lapho sengibuya ngizokuthatha siyodoba futhi kubone lo mfanyana unina uthi ubelalela nje Bill ngakho konke kuleli viki ngijabula kanjani ukuyokhombisa lowo mfanyana ngimthathe siyedoba ngiyathanda ukumkhombisa ukuthi ngifuna ukuba nomusa kuye ngoba uyingxenye yami ngimfuna abe njengoba ngifuna abe njalo umkristu futhi ngiyathanda ukubonakalisa lokho ngifuna abe yikho ngami uqobo futhi uNkulunkulu ufuna ukuzibonakalisa yena uqobo kubantwana bakhe kodwa ucela isidingakalo esisodwa yilokho kuphela uma uzokholwa yilokho kuphela akucelayo unikeze izwi lakhe futhi akubuze ukuthi uzolikholwa yini manje ngizokhuluma manje nokho bekungamangalisi lapha ukuthi uFilipu lelo qhawe elikhulu elalibone leyo misebenzi emikhulu yamandla kaKristu wahamba wathelwa uNathaniyeli futhi wamehlisela lapho endaweni futhi wabone kubonakaliswa kobufakazi bombhalo ukuthi wayengumesiya wayesethi-ke manje sikhombisa yihlo kuzosenelisa manje niqaphelile yini ivesi lilandelayo ivesi lesishiyagalolunye na wathi sengibe nani isikhathi eside kangaka Filipu futhi awungazi na ngicabanga ukuthi lokho bekuzoba ukwethu kanjani kule ntambama ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe uzibonakalise yena ukuqoba izikhathi eziningi kakhulu futhi nokho asikuboni manje ngizokhuluma ngokuthi izindlela ezine zokubona uNkulunkulu manje abantu abaningi bazama ukumbeka kude njengendaba yomlando kodwa ake sibheke kuNkulunkulu ngezindlela ezine futhi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu engaboniswa ngokuqinisekile ngaphandle kwesithunzi esisodwa sokungabaza ukuthi uNkulunkulu ngezindlela ezine ezehlukene umi khona lapha kule ntambama lokho bekufanele kukholise bekungafanele na izindlela ezine zokubona uNkulunkulu ngizokhuluma ngokuthi uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu ezwini lakhe uNkulunkulu endedaneni yakhe noNkulunkulu ebantwini bakhe futhi manje ngingathatha idazini ngaphezulu kodwa lezo zinto ezine engifuna ukuphumula phezu kwazo imizuzu engamashumi amathathu elandelayo uNkulunkulu ethanda asithathe kuqala manje uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu ubani wadala umhlaba nezulu na sitshelwa ukuthi umi emkhathini ungaphenduka kanjani ngokuphelele kangaka uphelele kakhulu kunanoma yiliphi ithuluzi na ngifake iwashi labadala ngamakhulu amathathu engalinika udokotela Guggenbill eSwitzerland unginika lona ngoba line-alamu ukwenzela izingxoxisano nokunye nokunye futhi yi-vulcan cricket elinye elihle kuna wonke amaswisi alenzayo kodwa nokho lizolahla isikhathi litshole isikhathi aliphelele noma yini eyenziwa umuntu uyayiphelele kodwa konke lokho uNkulunkulu akwenzayo kuphelele niyabo qaphelana ngalenza kanjani lelozwe liphenduke nje ilanga lihlale liqinisile lizuza okuningi kakhulu unyaka nonyaka usuku nosuku lizungeza inkabazwe lizungeza umkhondo wokuhamba kwezinkanyezi walo nakho konke nokwenza lezo zinkanyezi nezinto baze bakwazi ukubikezela ukusitheka kwelanga iminyaka engamashumi amabili kuya emizuzwini kuphelele kakhulu futhi yini ubambile phezulu na yikuphi okuyiphezulu nephansi na sazi kanjani na abasesouth pole ngumholi kithina babuka ngaleyo ndlela bethi kuphezulu futhi thina sise-North Pole sibuka ngale ndlela futhi lokho kusezansi ye-South Pole yikuphi okuyikhona untandanga kuphelele kanjani shila noma yini emoyeni futhi ubone ukuthi izoma yini lapho ukuzungeza okubili ngaphandle kokusuka emkhondweni wokuhamba wezinkanyezi kodwa uNkulunkulu ngokuphelele uphethe wonke umhlaba nezulu ekulawuleni kwakhe siyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokho awekho amanye amandla akukho okunye obekungakwenza ngaphandle kukaNkulunkulu uNkulunkulu yedwa futhi senake naphumela lapho olwandle nibukele lolo lwandle olukhulu luthukuthele lawo magagasi amakhulu amhlophe ejikijeleka phakathi lapho ethukuthele na niyazi cishe impela izingxenye ezine kwezinhlanu zomhlaba zimbozwe ngamanzi futhi ngesinye isikhathi amboza umhlaba wonke lungathanda kanjani ukudlula lapho uma lungakwenza kodwa niyaqaphela luzofika kude kangako ngani uNkulunkulu unomqaphi olubhekile leyo yinyanga inyanga ilawula uNkulunkulu wayibeka lapho ukuze ilawule olwandle uma leyo nyanga ingake ike ihambe ama-intshi ambalwa iphume emkhondweni wayo wezikanyezi umhlaba wonke ubuyombozwa ngamanzi ngomzuzwana nje bekani lapho ephendule ekhanda lakhe ukuze yabone ukuthi luyini olunye uhlangothi lomhlaba kusihlwa lapho noma ekuseni lokunye nokunye ukuthi igagasi liphuma kanjani futhi lanti lingena ngokucasuka futhi kodwa umkaphi lapho uthi leyo yimingcele yakho hlala khona lapho futhi lokho kukhona amanzi enele phandle lapho nokugobile komhlaba ukugeza yonke into enxa zonke kodwa uNkulunkulu unokulawula amen Oh, umkhulu kangakanani, umkhulu kangakanani ukuthi ukwenza kanjani kanjani yena. Kungaphezu kwamandla ethu, singawachitha kanjani amahora kulokho. Asihlele phansi kwenye into, asibuke izimbali ukuthi ziphila kanjani, zife, zivuke futhi ukuthi ubungabuthatha kanjani utshani bakho ngesikhathi sasebusika futhi uthele ikhekheba likokhonkolo phezu kwabo. Buku utshani obuningi kehlobelizayo na, khona ngo emaphethelweni ohambo, kungani kunjalo na, ilokho kuphila ubufihle ngaphansi kwalowo khonkolo kodwa lapho lowo mlawuli wempilo yezitshalo ilanga i-SUN liqala kukhanya ngeke kufihle lokho kuphila buzophuma ngo futhi buluke indlela yabo yokuphuma futhi buphakamisele ikhanda lalo phezulu enkazimulweni kaNkulunkulu lokho kunjalo na awukwazi kufihle kuphila akunendaba ungazi ngcwaba wena uqobo lwandle ubunga noma ngabukuphi uzophendula noma kanjani lapho i-SUN ifika ndena kaNkulunkulu konke kuphile kuphakade kuzovuka kanye nayo ngoba inokuphila kuphakade futhi kunika labo ebathandayo futhi manje iqaphelani ukuthi uNkulunkulu uhlala kanjani embalini ukuthi uhlala kanjani emaqabungeni esithahleni ukuthi azowohloka kanjani ashele phansi amanzi sihlahla azokwenza angene ezimpandeni ubuhlakani obuthile buya kulawula ashele phansi embandeni ukuyocasha ebusika abuye futhi entasahlobo sithele sithelo kanjalo njalo sikwenza kanjani na kungaphezu kokwazi kwami ini kufanele kube nobuhlakani ndawo obusilawulayo asikwazi ukuzenzela akukho kungasho lokho kuleso sihlahla samapentshisi phandle lapho noma leso sihlahla samapheya ukuthi sekuze isikhathi sasebusika cishe maphakathi lo-Agasti nonke nina maqabunga sukani lapho masinye impela kuphila xhumela phansi ezimpandeni futhi cashe uma ungakwenzi uzokufa asikwazi ukuzenzela ngobuhlakani obuthile obusilawulayo ubuhlakani buphakeme kunabo bonke obukhona uNkulunkulu awu uma uNkulunkulu engatshela iqabunga ukuphila kwalelo qabunga ukuba kulishiye futhi lehlele phansi lapho futhi lihlale noma kuphila ukuba kuphume engxenyeni engenhla yesihlahla futhi kungene ezimbandeni angakwazi yini ukuhambula izifihlo zezinhliziyo zabantu ezincokini zakhe na ukuhlakanipha kukaNkulunkulu na ngani yonke into yenziwe ngobuhlakani uNkulunkulu ungubuhlakani obidlulele buka amadada izilwane ukuthi zonke zilawulwa kanjani nguNkulunkulu ngizale nje indodana yami nami sasisebombeyi emhlanganweni lapho sifika lapho ngangifunda iphephandaba yizwe elinezilimi ezimbili ngakho lalinalo ngesingisi futhi lathi ngicabanga ukuthi ukuzamazama komhlaba sekuphelile ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho niyazi indiya ayifani nezwe lethu sinothango olulukiwe kahle bacosha manje futhi benze uthango lwabo futhi bakha imibhoshongo yabo nokunye nokunye ushisa kakhulu eduze nezindawo lapho niyazi nenkabazwe ngakho izimvu nezinkomo ntambama zifike zime zizungeze lezi zindonga futhi zingene emthunzini nezinyoni ezincane zakhe ezidleke zazo ezindongeni futhi ngolunye usuku kwenzeka okuthile zonke izinyoni ezincane zasuka akekho wayazi ukuthi kungani zasuka kulezo zindonga zaphuma babengazi ukuthi ziye kuphi zahlala ezihlahleni ndawondawo zazingeke zibuyele ezidlekeni zazo nezinkomo zizange zingene woke umuntu wathi kwenzenjani na lezo zinkomo lezo zimvu zimi phandle lapho zincikene kulelo langa elishisayo phandle le phakathi nensimu zazingeke zingene bazibuze ukuthi kungani futhi ngosuku olulandelayo kwenze into efanayo futhi ngosuku lwesithathu zenze into efanayo khona-ke kuzamazama komhlaba kwazamazamisa indawo yaba izicucu izindonga zawa izinkomo nezimvu kwakuminga phansi lapho zaziyo kufa izinyoni ezincane zaziyo xhotshozwa ngakusasa akwenzekanga lutho kwasekuthi-ke ngosuku lwesihlanu kodwa-ke izinyoni ezincane nezinto ziqala ukubuya futhi ukuze amazama komhlaba kwase kuphelile liboni ngunkulunkulu ofanayo owayengaziholela emkhunjini ngezinsuku zikanowa ngunkulunkulu ofanayo ongazisusa engozini awu uma unkulunkulu ngokuzibonela kwemvelo unikeza inyoni ukwazi ukubale kela izindonga eziwayo bezifanele kangakanani ukubalekela lezi ezinkulu izindonga eziphakeme zobusonto eziboshelwe ukubhibhizwa ngokuphefumulelwa ngumoya ongcwele suka uye kunkulunkulu ngokushesha ungafaki igama lakhe encwadini zala ngokusha ugcwaliswe ngomoya ongcwele unkulunkulu emvelweni unkulunkulu unika leyo nyoni encane imvelo iyakholelwa kuyo iyayethemba lapha esikhathini esingeside sedlule ngangisenhla ecanada futhi kwakukhona lawo madada phezulu lapho phezulu lapho echibini nokuthi kanjani wona ezulazulu echibini azoba lapho manje cishe inkosi ithanda cishe kwenye inyanga ngithatha uhambo lokuyozingela lapho lokho okuncane amadada aphuma eningizimu ezansi le elouisiana alabama etexas emasimini rayisi futhi andiza yonke indlela yongena ecanada futhi anamachwane awo amancane phezulu lapho kulawo machaphozi ubhuku noma amachibi amakhulu manje nandiqhude elincane lazalelwa khona lapho kulelo chibi lazalwa ngaleyo nto yasehlobo elikazi lisuke kuleso siziba yilokho kuphela elikwaziyo lazalelwa khona lapho kodwa ngobunye ubusuku kuzofika igagasi elincane limhlophe lingamula intaba phezulu lapho kuzoba yiqhwa elishaya leyo ntaba lowo moya obandayo uyoshibekela phansi esigodini lelo qhude ledade elincane lizophuma lapho ngo phakathi kwaleso siziba liphakamisele lelo khala elincane emoyeni bese likhala kane noma kahlanu futhi lonke idada elisesizibeni liyoza kulo ngqo ngani na liyophakama lisuke kuleso siziba futhi lihambe ngaphandle kwenkombandlela nanoma yini enye liqonde ngqo eTexas njengoba lingahamba emasimini erayisi uma lihlala isikhathi eside lizoba yiqhwa azokufa alikaze lisuke lapho lazi kanjani lapho elimele liye khona na lethembele kuziboneleli kwemfelo likunikwe ngunkulunkulu futhi uma idada linomuzwa ngokwanele ukuba libalekele ingozi nokubanda lifanele kangakanani bandla ngamandla kamoya ongcwele nokuvuka kukakristu ukubalekela isivumo kholo esifayo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ukuzibonela kwemvelo ngesinye isikhathi ngangilima ubaba nami amahashi ayelokhu ethimula futhi ngathi baba yini ndaba na ngabe kukhona inkentshane emuva laphayana ngathi chabo ndodana kuze isiphepho ngathi isiphepho ngangingumlimi omdala ogibelayo abaningi benu bayazi ukuthi bayini wathi isiphepho ngathi kungekho ufundawo na wathi wama ngisoze ngamkhohlwa umfo omdala wakhipha iduku lakhe libomvu wasula umjuluko ebunzini wathi ile unobuningi yokufanele kufunde ndodana wathi uyabona mini mandla onke unikeza lelo hashi kuzibonela kwemvelo ukuze likwazi ukuya endaweni ephephile wathi kukhona isiphepho esizayo ndawondawo futhi angahogela leso siphepho ngacabanga babayinge ngathi kulungile futhi angibange ngisalima eminye imizuliswane emibili saze asabe sisakwazi neze ukukhipha amahashi ngokushesha ngokwanele umbani ukuduma nakho konke futhi sasilapha isiphepho asibamba ngaphambi kokuba sifike lapho futhi uma unkulunkulu enganikeza ihashi ukhuluma ngomuzwa ehashi enganikeza ihashi ukuzibonela kwemvelo nobuhlakani obanele bokwazi ukuthi lingazivikela kanjani engozini bezifanele kakhulu kangakanani thina ngokuphefumulela kukamoya ongcwele kubalekele ekuphepheni lapho sibona isikhathi esinjengalesi sifika yebo sikhombise uyihlo kuzosanelisa ohe bengingahlala kanjani kulokho uthatha ingulube yensikazi yendala futhi enamakhoba ayonga senyakatho kwegquma futhi ufunda umhlaziyo umhlaziyo wezindaba emsakazweni noma ephepheni uthi kusasa kuzoba usuku lukahle oluhle leyo ngulube endala yensikazi ithatha lawo makhoba iwasusa kuloluya hlangothi olusenyakatho egquma izungeza ohlangothini oluseningizimu yegquma uyabukela yazi okuningi ngakho kunawo wonke amaphephandaba nezihlaziyo emhlabeni uyakubuka kuphenduka kubande uyabuka lapho uyozingela onogwaja futhi ubabone bebuyele emuva le ngaphansi kwezixhobo sehlashana nezinto ezinjalo futhi bathole indawo yokucasha futhi behleli emuva emigodini futhi umhlaziyo uthi kuzoba isimo sezulu esikahle ungakukholwa lokho lowo nogwaja waze kweningi ngakho kunabo bonke labo bafo behlanganisiwe uyathemba ukuzibonela kwemvelo okunikwe ngunkulunkulu ngunkulunkulu elungiselela indalo yakhe indlela futhi iphakeme kangakanani indalo yomuntu kunendalo yesilwane ngunkulunkulu kangakanani umoya ongcwele ebandleni kunokuzibonela kwemvelo obekuyoba yikho edadeni noma ehashini kumbe noma yini ngingathatha amahora amabili kukho enye into futhi engingathanda ukuyishaya yilapho engathela khona unkulunkulu kokuqala lelo kokuyibhayibheli lami lokuqala kubona ukuthi kokufanele kube khona into ethize eyenza lezi zinto unkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu ngikuthanda kanjani ukushona kwelanga ngime futhi ngibuke ilanga lishona futhi ngikhale ngilibuke liphuma futhi ngikhale ngiyalithanda ngiyenze kuphawula izolo busuku ngokuba ngumzingeli ngiyathanda ukuzingela ngazingela kusukela ngesekumfanyana ngizingela umhlaba wonke eAfrica India nakuyo yonke indawo abaningi benu bayamazi uBud Dunham eRainy Pass Lodge eAnchorage eAlaska izindiza eziyishumi lezithupha zindiza zingena umzala wami lowo uvela ohlangeni lobazingeli futhi siyakuthanda kungaphakathi kithi siyathanda ukuzingela futhi ngangivamise ukwenyukela eColorado lapho ngelusa khona izinkomo phezulu lapho isikhathi eside epulazini elikhulu futhi lapho ngiqoqa lezo zinkomo ngizingenisa futhi ngizikhipha nomzane Jeffrez angahle ukuthi uhlezi khona lapha kulentabama uhlala khona ngalapha eAdaho manje futhi ngakho yena nami sasivame ukwenyukela lapho ndawonye futhi sizingele izinyamazana amaLK ngiyathanda ukuzizingela sasicishe sibe namashumi esishiyagalombili mhlambini emuva lapho sasivele sithathe nje okuyodwa ngonyaka ngalokho esikudingayo futhi umhlambi wakha umkhulu ngakho-ke umnumzane Jeffrez indoda yasebahlathini ngempela wayazi ukuthi kuzingelwa kanjani wayekwazi konke kungena nokuphuma ngangisiza ngokupha izinkomo sawoti futhi ngiziqhubekele lapho futhi ngiziqoqe nokunye nokunye ngangazi lonke igumbi emuva e-Continental Divide ukuza lapho uwela khona i-Bad Out Pass wehle bese uwela i-Rabbit Ear Pass i-Continental Divide iza kokubonakala ngasikhathi zinye i-Troublesome River idlisa phansi ngapha futhi i-E40 Association ihlabisa kulesi sigodi futhi kukhona izimpambuko zasempumalanga nasentshonalanga sizokhuphukela empambukweni yasempumalanga sibophe amahashi ethu futhi sehlukane futhi size sithi ngqu ezansi empambukweni yasentshonalanga amamayela namamayela namamayela kuqhela mhlawumbe singabonani izinsuku ezimbalwa sizingela ngomunye onyaka ngangiphezulu lapho ngizingela ngangikhuphukela phezulu le ngangokuba ngangingakhwela ngahlala lapho kusihlwa lapho ilanga selishona futhi hoye ukhuluma ngunkulunkulu ngangiphezulu lapho ngolunye usuku kwakomile inyamazana i-elk yayingakehli nokho kungekho qhwa elanele nezinto zokuzihlisa zizulane zasendle zihlala phezulu ngoba azifuni ukwehlela phansi ngasempucukwini kuthatha iqhwa nezinto ukuzehlisela phansi ngesinye isikhathi khona-ke lapho ngangiphezulu lapho ngihambahamba ngibuka ngase ngibopha ihashi lami phansi le ngalokhu kuza ngenyuka ngathi ngquwe endaweni ephakeme kakhulu entabeni lapho izihlahla zibila khona ngenza isiyingi esikhulu ngehlela ezansi kulokho esikubiza ngokuthi i-Lost Canyon futhi ngehla ngalo ndlela ayikho imfunda makhwela engena lapho ngani kukude kakhulu kuyo ngakho emuva le phakathi lapho ngangihamba futhi ngangiphethe isibhamu sami esikhulu futhi ngangihamba ngapho futhi kwakhuphuka isiphepho uyazi ukuthi kuphakeme kanjani ezintabeni kuzoba nesiphepho bese kuba yiqwa bese kuncibilika futhi umoya uzovunguza nelangali zikanya zonke izinhlobo zesimo sezulu ngo-October phezulu lapho siyaguquka ngaso sonke isikhathi ngakho lalingenalo iqhwaye lanele ukuzihlisela izansi ngakho ngangiseduze nendawo ephakeme kakhulu entabeni lapho izihlahla zimila khona futhi ngangena ezihlahleni ezaziwiswe umoya lapho isiphepho sasisonte imithi yokwenza amapulangwe futhi waziphephule ndawonye futhi ngangikhuphuka ngalokhu futhi nakho kufika isikhulu isiphepho sinamandla lina ngase ngibuyela emva kwesihlahla futhi ngama kanje emva kwesihlahla saze saphela isiphepho futhi ngangimi lapho ngacishe ngalala imimoya evunguza nezinto futhi wawumuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngokubhonga kwalawo mashoba ngacabanga oNkulunkulu omkhulu kangaka futhi ngemva kokuba isiphepho sesiphelile ngama lapho kancinyana ngathi ukuba yisithutha ngacishe ngawa kabili noma kathathu ngaba amanzi te ngakho ngikube igalelo linzima kabi futhi ngaphuma ngemuva ngacabanga uThemu kuNkulunkulu kumangalisa kanjani ukuba phezulu lapha ukuba wedwa noNkulunkulu izinsuku ezimbili manje ngangingazange ngibone muntu lapha ngakho ikhulu ukude ngamamayela ngabashumi amane nokho emzileni wesitimela ukude le nezimoto awukho petiloli usikilidi konke kunyuka kuqhubeka kwalokho okubizwa ngephucuzeko ngacabanga kuyamangaliswa kuma lapha ngabukelanga lishona ngapha e-Oricon ngaphesheya kwaleyo ndlela futhi lapho elakhe elikhulukazi iso elihle lihlezi lapho futhi ngacabanga kulungile iso lakhe likumzwilile futhi ngiyazi yena ongibhekile ungambona uNkulunkulu noma kuphi uma nje uzoqalaza yena ukuzungezile yonke ndawo kusezimbalini imvelo yonke indawo ngimbonile lapho kholeke kwenzeka ngabuka futhi ngezwe ikentshana lidala lempongoloza phezulu egqumeni lapho umatawalo waliphendule zansi kugcinini manje ukhuluma ngokujulile kubizana nokujulile uzwa lokho ukuqabalaza kwekentshane noma impisi yokodo lokho nje wavele ngokhela umphefumulo wami ngamalangabi ngiyayizwa lapha ya impongoloza yayilahlekelwe umatawayo futhi yamphendula phansi le kugcinini God, ngicabanga oh uNkulunkulu nginomata nami ngizobiza futhi uzongiphendula ngelinilanga ngama lapho ngicabanga uNkulunkulu nango wena ngeze icilongo lapha umhlambi wezinyamazana ama LK engangizama ukuzithola iduna elikhulu elidala lakhipha leyo mpempe ende icilongo kanjalo ini isiphepho sasehlukanise izinyamazana ama LK enhla phezulu futhi lalilahlekelwe umhlambi walo futhi laliubiza ngicabanga oh uNkulunkulu uhlala phezulu lapha kunjalo nangu wena nakho la ayekhona esemhlambini wezinyamazana ama LK nakho la ayekhona kubizeni kwempisi khona ke kwenzeka ngabuka futhi lapho ilanga liphuma khona futhi izihlahla ezingawohloku zazinequa lowo moyo obandayo ngokukhona uthingo lenkosazana ngaphesheya komgede ngathi nango yena uthingweni lenkosazana amen nango lapho naso sivumelwano akasophinde asibhubhise ngamanzi wakwethembisa futhi uthingo lenkosazana liyi isambulo sokuqala lapho phezu kwendodana kaNkulunkulu naphezu kwebandla izintizi ezibane ezisikhombisa zegolide kwakunguthi ingolo inkosazana wayefanele abukeke njengetshele Jasmine esadiyo owokuqala nokugcina owayekhona okhona nozayo oh he he noma aphi lapho buka khona ungabona uNkulunkulu uma nje uzovula amehlo akho ukucalaze ubuye yonke indawo ngangimi lapho futhi khona manje ngwejejendlana yeshoba bangakikini abantu base Oregon baziyo ukuthi ziyini na iyiphoyisa lejazi elimhlaza lasehlathini kodwa wonke umsindo futhi akukho ngwejeje yaxhumela lapho futhi yahamba tshoke futhi ngacabanga yini inkinga ngawe mfo omncane na angeke ngikulimaze ngakho-ke uthingo lenkosazana ngalubheka futhi ngathi uThemu kuNkulunkulu futhi ngazungeza isihlahla ngahamba ngamandla angeke ngingahamba ngawo ngimemeza futhi yavele yangibuka futhi nje tshoke ngacabanga ngabe ngikujabulise ngokweqile na ngikhonza umtelo wakho awukuthandi lokho na ake ngikukhombise ukuthi kwenziwe kanjani futhi ngazungeza isihlahla ngaphinde ngahamba uma babecabange ukuthi babe nomuntu phandle lapho owayephuma esikhungweni sezinhlanya ngiqekele ukuba umuntu waye ngangingenandaba ngangikhonze uNkulunkulu ngambona ngamuzwa yonke indawo ngambona uma nje uzoqalaza ungokoqobo futhi ngangizungeza futhi ngizungeza kanzima leso sihlahla njengoba ngangingahamba futhi ngidumisa uNkulunkulu futhi ngiphonsa phezulu izandla zami futhi ngibongoloza haleluya ngicoba umhlabathi ngizungeza futhi ngizungeza isihlahla ngaphinde ngahamba njengomuntu ohlanya kodwa ngangine ngidedele inqwaba esitimu ngangine sikhathi esimnandi ngacabanga wo kumnandi kuba lapha asakhe amadokodo amathathu asihlale nje phezulu lapha indawo emangalisayo ukuba sebekhoneni buka uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu buka emhlabeni wakhe nezulu kushona kwelanga kwakhe uthingo lenkosazana lwakhe ukubizwa kwenyamazana iLK lapha yonke indawo kuNkulunkulu futhi ngacabanga wena mdlwembu omncane ungiphazamiseleni ekukhonzeni uNkulunkulu wami na ngiyayibona ihlezi kulesi siphunzi lapho indawo lapho isihlahlaza siphephuke khona ithi tshoke umsila omncane ukhwaxele ngaphansi kwayo kanjalo tshoke ngacabanga yini inkinga ngawe na ucabanga ukuthi ngiziphatha ngokuhlekisayo na kodwa yona ngiyiqaphele yayiqethula ikhanda layo elincane phansi amehlo ayo esaba ebheke phansi kulelo hlashana yayingambongozeleleli mina nhlobo umoya wawuphephule ukhozi phansi phakathi lapho olulodwa izinkozi ezinsundu ezindala ezinkulu eColorado futhi waye lolo khozi lalungayicosha niyazi ngakho yayesaba lolo khozi yayinganginakile kodwa yayesaba lolo khozi lolo khozi olukhulu lwagxuma lapho futhi ngacabanga he manje ngiyakubona laphaya uNkulunkulu ngiyakubona ngiyakuzwa ezansi lapho ekuzweni ukubiza ngikubona kuyo yonke indawo ngikubona ezibhakabhakeni ngikubona othingweni lenkosazana ngikubona yonke indawo kodwa manje angazi noma ubungaba kulolo khozi na ukuphazamiseleni ukukhonza kwami na futhi ngalubuka lolo khozi sikashanyana ngacabanga manje ngibone amehlo alo amakhulu ampunga ngibuka futhi lubuka ngaleya kuleyo ngodi yatshendadlana yesihlahla sashoba bese ke lungibuka futhi ngalwazisa ngoba lwalunesibindi lwalungisaka ngiyalizonda egwala ngiyamzonda umuntu othile hayi ukuzonda umuntu kodwa isimo sokuziphatha ukuthi bangama ebandleni futhi bamemeze njengabo bonke futhi baphumele ngaphandle futhi lapho kufikela amanqamu ngempela unamahloni okusho ukuthi iPentecostal namahloni kuvuma ukuthi upulukisiwe ngokupulukisa ngokankulunkulu wo uNkulunkulu angeke asebenzise into enjalo ufuna amasosha ufuna umuntu othile ongasho njengoPawulu ngendlela ethiwa ukweduka yileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba bethu ufuna amasosha umgogodla hayi ithambo lesifuba enkukhwini ufuna umuntu nesibindi ngokwanele nomoya wenele ukuthi asukume ngathi yebo ngibona uNkulunkulu kulolo khozi aliyosabi alunavalo nakancane ngacabanga ngizobona nje ukuthi wesaba kangakanani ngathi awusho mfo uyazi ukuthi ngingakudubula na lapho iphimbo lami lizwakala kakhulu lwangibukisisa lwakweqala umehla amakhulu ngiqala ukulubona luzwe lezi zimpaphe niyazi ngezalo lize lula ngacabanga nakho-ke uNkulunkulu ulunike amaphiko amabili ukuze lubalekele inkathazo lubalekele ingozi futhi lwethemba lawo maphiko okuphunyuka kwalo olukunikwe nguNkulunkulu liyawezwa lawo maphiko okuthi honke ayihamba ngokohlelo kulungile omunye wathi kimi ngesike sikhathi emfoti Branham awesaba ukuthi uzokwenza iphutha phezulu lapho na awesaba ukuthi kukhona okuzokwenzeka phezulu lapho na oqabo inqobo nje uma yonke into isahamba ngohlelo niyabona kulungile ungakhathazeki nguye onikeza isithembiso lelikhozi oludala luvula amaphiko alo liwaxova phansi naphezulu kanjalo ngacabanga ya nakho-ke ngase ngifinyelele ukuba ngibambe isibhamu sami lwagxuma futhi lwangibuka kanjalo futhi lwahlalisa iso lalo kimi ngo manje luyazi ngamandla alo ukuthi lungathatha lawo maphiko lungene kuleyo mithi yokwenza mpulangwe ngaphambi kokuba ngithole lokho kulibona lwalukwazi lokho futhi lalikwethemba ngakho lwalungesabi kungani kufanele sesabe na kungakhathaleki ukuthi kwenzekani uNkulunkulu usipha umoya ongcwele bheka nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe sesabani na uNkulunkulu wakubiza ngaphambi kokusekela kwezwe wafaka igama lakho encwadini yokuphila yewundlu iwundlu lahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe igama lakho lafakwa encwadini ngaphambi kokusekela kwezwe ibhayibheli lasho njalo ibhayibheli lathi umpiki uKristu ngezinsuku zokugcina uyodukisa bonke ababehlala emhlabeni abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila iwundlu selokhu kwasekelwa izwe hayi imvuselelo yokugcina kodwa kusekelwa kwezwe ngakho-ke ngakho uyazi ukuthi uphila ngaphezulu usentweni yothize wemukele umoya ongcwele wesabani na amen uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu niyakukholwa anikukholwa na ngambuka lowo mfo lapho imizuzu embalwa leyo ngwejeje echimanke ihlezi lapho ihamba noma encane chip yilokho esikubiza ngakho ekhaya zincane empela ingwejeje encane yaseshobeni yayihamba tshoke lelo khozi lwenela yikho lwalungasafuni nje ukuzilulaza ngayo nhlobo ngakho lavele lwenza ukubhamba okukhulu kanjalo lwabhakuzisa amaphiko alo cishe kabili futhi lwalungaphezu kwemithi yokwenza amapulangwe lwavele lwahlela amaphiko alo alubange lusawabhakuzisa lavele lahlela amaphiko alo futhi ngaso sonke isikhathi lapho umoya ungena lwalukhuphukela phezulu umoya wawungena lwakhuphukela phezulu lunga nyakazisi uphaphe lwalwazi nje ukuthi ahlelwa kanjani amaphiko alo ngalubuka ngawise sibhamu sami ngalubheka lwaba luncane lwaze lwathi ngula phela emehlweni ami ngacabanga wo nkulunkulu yilokho-ke akusikho ukuthi joyina leli bese uthatha amaphepha akho usuka kuleli ngapha joyina lelo gijima udabule umugqa omkhuleko owodwa ngokukhuluma ngomlomo woza wedlule dlula kowakhe futhi wedlule komunye akusikho lokho ungukwazi nje ukuthi wahlela kanjani amaphiko akho okukholwa emandleni okuvuka kwakhe futhi lapho umoya ongcwele ungena gibela phezu kwakho ngo gibele ngaphezu kwaleyo ngojenjejimange hlezi lapho izinsuku zasimangaliso seledlule ayikho into efana nokuphulukisa ngokankulunkulu leso sidalwa esibopheleke emhlabeni thina siyizinkozi haleluya umoya ongcwele uyangena futhi siyagibela siphume endleleni yengozi sithi ngukuze kube ukuthi asisakwazi nhlobo ukukuzwa izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokankulunkulu kungukufunda ingqondo kukhona okungalungile ibandla lethu lizokwenza lokhu sinelikhulu ukwedlula onke singenkulu ukuze ndlela zonke inhlanga vele ugibele ngaphezulu kwayo vele uhlele amaphiko akho bese uthi jesu kristu ngiyakuthanda ngithemba wena manje bamba lincwadi endale namaphiko amabili ebusisiwe lapha bese uvele undize uhambe haleluya ngokuba unguye izolo lamuhla naphakade amen unkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu ngiyakholwa ukuthi usemhlabeni wakhe nezulu na ngibone ezinyonini zakhe ngibone yonke indawo kuzodingeka sihambe ngokushesha kuleyo ndaba ukuze sithole zonke ezinye sihlala intambama yonke ekutheni unkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu manje ake sibone unkulunkulu ezwini lakhe bangaki abakholwa ukuthi unkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu na phakamisa isandla sakho unkulunkulu uyakholwa manje ukuthi unkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu manje ake sithathe unkulunkulu ezwini lakhe manje ibhayibheli lathi ujesu wathi ukuthi izwi lalimbewu umhlwanyeli ayihlwanyelayo lokho kunjalo na manje nina bantu lapha e-Oregon uma nihlwanyela izitshalo zenu kwenzani na awudingi ukuphuma njalo kuseni usimbe uma uhlwanyela utshala isitshalo sombila futhi njalo kuseni uyaphuma uyosimba usibuke uthi awu ngabe sona angiyiboni into eyenzekayo asisoze sakhula
You've got to commit it to the ground.
Angeke usimbe ufanele usinikele emhlabathini yendawo yazo leyo njalo lapho usimba uyasibambezela.
Listen to me, I'm going to say something big.
Ngilaleleni ngizosho into enkulu njalo lapho ubuka izimpawu zakho ubambezele ukuphulukiswa kwakho ungaphinde ukumbe futhi kunikelwe kuye owethembisa ukuphulukisa lowo ophilisa bonke abanye lapho udlule emgqweni omkhuleko nezandla zibekwe phezu kwakho ibhayibheli lathi umkhuleko wokukholwa uya kubasindisa abagulayo ungathi awu ake sibone ukuthi ngizizwa ngingcono yini inhliziyo yami ingcono yini izandla zami ungakwenzi lokho uyasibambezela sinikele emhlabathini ngoba kuyimbewu imbewu yenzani na buka esincane esincane isihlahla sama-apula phandle lapha nina bantu nitshala inqwaba yama-apula bukani isihlahla esincane sama-apula lapho singengaphezu kwalokho esikubiza impumalanga ngehlumela isihlahla esincane esithi asibe njalo bewazi yini ukuthi lonke i-apula eliyoke libe kuleso sihlahla likuso ngayo leyo nkathi na uma kungenjalo savelaphi na futhi leso sihlahla sama-apula esine sizokukhiqizela izitsha ezingamakhulu zama-apula avelaphi na lapho ubeka leso sithombo esincane ecishe esingako nje esiphuma embewini i-apula futhi usibeke phandle lapho futhi lonke i-apula eliyoke libe lapho lingena kuso ngaleyo nkathi sekungashiwo zonke izitsha ezingamakhulu zama-apula uzoziqoqa kuzo azisiwo uhafu weyintshi ukuphakama amen nakho lapho ukhona kuvelaphi na kuse-apuleni-ke futhi uma utshalwe kufeni kwakhe kumbelwe nokuvuka utshalwe kukristu futhi wemukele kuphila kukamoya ongcwele kuwe yonke into edingayo yonke indlela ohambweni kukuwe ngaso leso sikhathi ngoba uba yimbewu uyakubona na uNkulunkulu ezwini lakhe manje isihlahla kufanele senzeni na lapho usitshala into kuphela kufanele uyenze ukusinisela futhi koleke sifanele siphuze amaqabunga akuzo amaphula akuzo yonke into isesihlahleni ngo kodwa sizofanele siphuze ngaphezu kwesabelo sazo futhi njengoba siphuza siphushela ngaphandle amaqabunga siphushela ngaphandle izimbali siphushela ngaphandle amaphula kodwa sizofanele siqhubeke nokuphuza siphuze ukuze sipushele ngaphandle futhi lapho sithatha isithembiso sikaNkulunkulu sisiqhathezele enhlizweni yethu siyaqhubeka nokusinisela ngokukholwa futhi silokhu sipushela ngaphandle haleluya lapho Kristu etshalwe enhlizweni umoya ongcwele into kuphela siyenzayo ukubuza kuleli zwi likaNkulunkulu futhi lipushela ngaphandle insindiso lipushela ngaphandle kuphulukisa ngokaNkulunkulu lipushela ngaphandle inkazimulo lipushela ngaphandle yonke into esidingayo ikithi ngo lapho sitshalwe kuKristu Jesu.
Here's my interpretation of him about being the water.
Nathi nazele yami ngaye ngokuba ngamanzi ungumthombo ukuphila ongenaki uqedwa awusoze wamcela kuningi kakhulu awusoze wamkholwa ngenxa yezinto ezinkulu kakhulu uyathokoza ngawe umkholelwa ngezinto ezinkulu awusoze wakwenza ngokweqile ubungathini inhlanzi encane engaba yisigamu seyintshi ubude bandle lapho phakathi nolondekazi ithi manje awume kancane kungcono ngicabangisise le nto kungcono ngiphuze ngokonga kakhulu lamanzi ngoba ngingase ngiphelelwe kulonyaka uma ubungakucabanga lokho kolekeza ama kuqedwa umthombo wobuhle bukaNkulunkulu kuwe ubungathini nje igundane elincane elingahle libe yiyintshi ubude ngaphansi kwezingqolobane ezinkulu zasikibhide lithi ngizodla nje uhlamvu olulodwa kosuku ngcono ngizivumele uhlamvu olulodwa kosuku ngoba ngingase ngiphelelwe ngaphambi kokuba kungene isivuno esisha wenzani na uyaziphuca qobo lwakhe ileyo impela indaba ngebandla nomuhle ukuthi etheni izivumukholo nezimfundiso zebandla nokuzama ukumunca kuzo esikundleni sokuthatha izwi likaNkulunkulu nokujabulela ukugcwala kompaphathizo kamoya ongcwele nezinto zikaNkulunkulu ngani na izwi lakhe limbewu naleli zwi liveza inhlobo yalo manje sisanda kwedlula imvuselelo enkulu yashanela izwe yaqhubeka cishe iminyaka eyishumi nanhlanu sivuneni na sivune izigejane samalungu amasha ya ngani na ilolo hlobo lwembewu esaluhlanyela khumbulani imvula inele emhlabathini ukunisela ukulungisa olungiselwe khona futhi manje khumbulani ukuba ubunensimu kakholo phandle lapha futhi yayimila namakhanda ayo amancane lenga ngale lapho ubona noma yini eqine kakhulu ngokuzazisa esisindayo isihloko esigcwele njalo siyakhothama ngethemba nikutholile lokho ngakho manje qaphelani manje kodwa ukhula oluncane lumi lapho futhi kuyisomiso abantu bakhulekele imvula awu lowo kolo omncane uyahamba ukwazi nje ukuba usaphinde uqhubeke neze uzofa ukhula oluncane lujabulela nje ukuthola amanzi njengoba lungaba njalo uNkulunkulu uthumele imvula futhi niyazi ukuthini lapho imvula ina lowo kolo omncane uyaqonda thi futhi uha uDumo kuNkulunkulu umemeza nje izindumiso zikaNkulunkulu ngoba usuyaphila futhi amanzi afanayo enza ukhula lukhule ngokujabule nje lungamemeza kakhulu manje yilokho uJesu akusho kuumani futhi ukufunda maHebheru isahluko sesithupha anginaso isikhathi sokungena kukho ngoba kuyaqhela kithi imvula ifika kaningi emhlabathini uJesu wathi imvula inela abalungile nabangalungile singababona abantu bememeza bekhuluma ngezilimi besinemoyeni yonke into kanjalo lokho kusho ukuthi nokho sebekutholile oqhabo ngibone abaningi babo bekwenza futhi bengenayo kodwa niyakubazi ngezithelo zabo izithelo umoya ongcwele ukukholwa izwi likaNkulunkulu nokubonakalisa izwi likaNkulunkulu lokho kuziholela emcabangweni olandelayo uNkulunkulu endodaneni yakhe ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usezwini lakhe na besingakwenza kanjani ngapha nginedazini lemibhalo ebhalwe lapha mayelana nokuthi uNkulunkulu uzibonelisa kanjani ngo-Abrahama ngabe ehlukene kanjalo efakazisa ukuthi wayenjalo kodwa funa thina bangaki abakholwayo ukuthi uNkulunkulu usezwini lakhe na ngokusobala uyizwi manje uNkulunkulu endodaneni yakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe na wayengukubona wathi selani imibhalo ngokuba kuyona cabanga ukuthi ninokuphila kuphakade yiyo efakaza ngami uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa sedlule kangaki kuleli viki kulokho emuva naphambili ukukhombisa ukuthi wayeyizwi ngakho niyayibona imvelo izwi indodana konke kuze kuNkulunkulu ofanayo empeleni uNkulunkulu ofanayo esebenza emigudwini eyahlukene
was God.
UJesu wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni, wayengunkulunkulu izwi ngamunye wethu sizokholwa ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo. UJesu uyindodana kaNkulunkulu umzimba lowo futhi uNkulunkulu wayengumoya owahlala kulelo tabernakele azidalela lona yena uqobo umzimba wentombi uNkulunkulu. Ingaleso sizathu athi lapha kade nginani isikhathi eside kangaka futhi awungazi na ongibonile mina ubonile ubaba ngamanye amazwi nibone ubaba esebenza kimi. UNkulunkulu ungumoya, bamkhonzayo bafanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Niyabo uNkulunkulu ungumoya. Futhi lapha sithola izwi libonakaliswa kuJohane ukuqala, siyathola futhi kuJohane weshumi nanye uyasho lapho kuthi futhi nekuJohane wesihlanu amashumi amabili nane sithola izindawo eziningi. UJohane weshumi nane uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngani na yizwe libonakaliswe kubo. Lapha esikhathini esithile esedlule ngangishubayela ngiphakamisa futhi owesifazane ungowelinye ibandla, ngithanda ukubiza amabandla awo amahlelo amagama, kodwa lona owesifazane wayesonta ibandleni elalikholelwa ekuphulukisweni kwengqondo. Bakholwa ukuthi udeveli ungumcabango noNkulunkulu ungumcabango nemicabango yakho lokho eyiko. Bayabubika ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu ngalolu suku ukuthi lapho abantu bazama ukwenza uJesu umuntu nje. Ngani wayengaphezu komuntu, ukuba wayengumuntu nje zonke silahlekile. WayenguNkulunkulu lutho olungaphansi kukaNkulunkulu. WayenguNkulunkulu ebonakaliswa enyameni, uJehova ubaba ehlala endodaneni yakhe ebuyisana nezwe kuye uqobo. Yingaleso sizathu sathi unyanga uMathewu ongcwele lapho babhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele ini hayi uNkulunkulu abathathu ubonakaliswa kuthathu kukaNkulunkulu ofanayo. UNkulunkulu ubaba wayeyinsika yomlilo yenziwe inyama futhi yahlala phakathi kwethu. UNkulunkulu indodana, uNkulunkulu ngaphezu kwethu, uNkulunkulu nathi manje uNkulunkulu ofanayo umoya ongcwele okithi izikhundla ezintathu uyise indodana nomoya ongcwele. NguNkulunkulu ofanayo, hayo uNkulunkulu abathathu. UNkulunkulu yedwa wazenzela izikhundla ezintathu ukubonakaliswa kuthathu. Amen. Oh, izweli njena pho esiphila kulo. Qaphelani kuphelele manje ngikathi wayelapha emhlabeni. Lo wesifazane wathi mnumzane Branham wathi ngiyakujabulela ukukuzwa ukhuluma, kodwa kunephutha elilodwa engilithola kuwe ukuthi ngathi yini leyo na. Wathi uqosha kakhulu ngoJesu. Oh, ngathi uma lokho kuyiphutha kuphele nginalo. Ngiyakubonga ngempela ninikazi uma kuyilokho kuphela ongakuthola kungalungile ngami. Ngathi ngithemba ukuthi uNkulunkulu ungaleyo ndlela lapho ngihlangana naye futhi ukuthola nje ukuqosha ngendodana yakhe kakhulu ukuphela kwephutha engakinalo. Kuthi wathi awu uthe ubungoqavile uvele wakhuluma ngeBhayibheli futhi awuzange ufake lutho. Ngathi kunjalo impela ngisakusho lokho. Wathi uma ngingafakazisa kuwe ngeBhayibheli lakho uqobo ukuthi wayengesuye onobuNkulunkulu uhlala umenza onobuNkulunkulu. Ngathi waye uma wayengesuye onobuNkulunkulu wayengumkhotisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba naye futhi zonke zisesodweni uma nje wayengumuntu ojwayelekile. Kodwa-ke noma yimuphi omunye umuntu wayengafa omunye ngenxa yomunye ubengeke asilele ngalutho kuNkulunkulu. Kulungile. Ngenkathi enyuka eya eCalvary ngalolo suku lawo mabala abomvu ebhantshini lakhe angenako lilodwa onke inyosi yokufa itinyela ngakuye ibubule. Ngimtholile manje bavele bamboza ubuso bakhe ngendwangu base bemshaya ekhanda. Niyazi wayengakwazi ukwahlukanisa imicabango. Bathi sitshele ukuthi ubani okushayile futhi sizokukholwa. Bamkhafulela ebusweni basuthile intshebe engagcwala isandla. Udeveli wathi ngimtholile manje futhi lapho ekhuphuka iquma wathi bekungeke kube uNkulunkulu lowo. Udeveli wathi lokho angeke kube nguNkulunkulu, akasoze abekezelela lutho olunjalo. Futhi ngiyambona lapho ekhuphuka umzimba wakho omncane oyintekenteke uwa kanjalo lapho idiyezele ekhuphuka iquma leyo nyosi ibubula ngakuye. Lokho kubuza kokufa emithanjeni yakhe ngo azi kokuncanyana wayezobe esihambile leyo nyosi. Yathi ngimtholile manje. Udeveli wathi qhubeka kufa mthole yilokho kuphela kukhona akalutho ufana nje nabo bonke abanye uzokufa ngikinyele khona lapho phansi futhi uzofa kodwa ubuka mfowethu lapho inyosi ike yaxelisa udosi lwayo ekujuleni ngempela angeke isakwazi ukuphinda idonse udosi angeke isaba nalo udosi uzokhipha udosi lapho udosi lokufa lungafika kumuntu ojelekile ngoba wayeyisoni wayengakhipha lelo dosi futhi yatinyele omunye kodwa ngaleso sikhathi waxelisa udosi lwakhe enyameni kaEmmanuel haleluya wakhipha udosi ekufeni inyosi ingabuza futhi yenze zonke izinhlobo zomsindo lowo omdala futhi noma yisiphi isinambuzane esike sitinyele ngokujulile ngokwanele silahlekela udosi lwazo futhi lapho ukufa kwatinyela indodana kaNkulunkulu kwalahlekela udosi lwakho kumangalisa uPawulu wayengathi kufa luphi udosi lwakho na thuna kuphi ukunqoba kwakho na impela wayengaphezu komuntu lowo kwakungu-Emmanuel uNkulunkulu enathi futhi wathi ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli lakho ukuthi wayengeyena nobuNkulunkulu ngathi ake sikuzwe ukwenza wathi uJohane ngcwele isahluko seshumi nanye ibhayibheli lasho ukuthi ngenkathi uJesu eyayithuneni likaLazaro wakha lezi nyembezi futhi ngathi ngabe lowo ngumbhalo wakho na wathi yebo wayengeke abe ngonobuNkulunkulu futhi akha lezi nyembezi ngathi nenekazi yazi ukuthini leyo mpikiswano nayo izacekwe edlule isobho elenziwe ngesithunzi senkukhu ebulewe indlala ngathi awu awunayo indawo yalutho lapho ngathi uyazileka kubona ukuthi wayeyikho kokubili uNkulunkulu nomuntu wayenguNkulunkulu muntu uNkulunkulu wayekuye kunjalo ngathi ake ngikubuze ukuthize wehlele ethuleni ekhala izinyembezi wayengumuntu ukhala izinyembezi nalabo abakhala izinyembezi udabukile nalabo abadabukileyo ujabule nalabo abagcwele injabulo kodwa ngenkathi ehlele ethuleni emiphandle lapho amahlombe akhe amancane eqothile ibhayibheli lathi akukho ubuhle ukuba sefise wathi susani itshe waqondisela amahlombe amancane Lazaro phuma indoda eyayinezinsuku ezine ifile ethuleni bolile yaphila futhi yama ngezinyawo zayo lokho kwakungaphezu komuntu amen lowo kwakunguNkulunkulu endedeneni yakhe haleluya umuntu angeke akwenze lokho yena ngizovuma ukuthi wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni ngalobu busuku ekade ephezulu lapho elambile ehla ifuna ukudliwayo igalaza amacala onke esihlahleni azokudla wayengumuntu ngenkathi elambile kepha lapho ethatha amabhiskidi ayizihlanu nezinhlanzi ezimbili waphakela izinkulungwane eziyisihlanu lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakunguNkulunkulu endedaneni yakhe niyakukholwa na wayengumuntu ngenkathi elele phandle lapho ngemuva kwalowo mkhumbi ngalobo busuku futhi ushukunyiswa njengokhokho webhondlela esiphephuweni ngenkathi amademoni izinkulungwane eziyishumi olwandle afunga ukuthi azomminzisa wayengumuntu elele lapho elele ekhathele amandla ephumile kuye wayengumuntu kodwa lapho evuswa wenyukele entanjeni yesikebhe wabeka unyawo lwakhe phezulu wabeka phezulu wathi thule uthi du nemimoya nama za kwamlalela lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakunguNkulunkulu endedaneni yakhe amen haleluya wayengumuntu ekhale esiphambanweni ngomile ngiphuzise kodwa ngalolo suku lwesithathu ngenkathi eqaqa izimpawu zokufa isihogo nethuna waphinde wavuka futhi wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu amen noma imuphi wesilisa noma owesifazane wake wafika ezeni uyakukholwa lokho waxuxumisa izinhliziyo zezimbongi ezansi kukwedlule eminyakeni uma bengingabizele kudle namuhla umuntu okukholwayo lokho ngicabanga ngo-AD Peronet lonke niyayazi imbongi u-AD Peronet akekho owayezothenga izinkondlo zakhe babengafuni ukuzihlanganisa ngalutho nazo ngelinye ilanga wayekhala futhi wangena endlini yakhe yokufundela futhi wathi wo uNkulunkulu yini engingayenza na futhi wadumela ipeni lakhe futhi wabhala iculo lokuvula wathini AD Peronet na wathi bayede mandla egama likaJesu izingelosi maziwe ezilale phansi vumethi umqalo wobukhosi futhi zimthwese inkosi yakho konke amen omunye wathi ephila wangithanda eva wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude evuka walungisisa ngesihle phakade ngelinye ilanga uyeza oh usuku lukhazimulayo amen uNkulunkulu endedaneni yakhe ebuyisana nezwe kuye uqobo. Amen. Ephila wangithanda, efa wangizindisa. Embelo wathwala izono zami waziyisa kude. Evuka walungisisa ngesihle phakade. futhi ngelunye usuku uyeza oh usuku lukhazimulayo Hoskins wabhala lapho ngihlole isiphambano esimangalisayo lapho inkosana yenkazimulo yafa khona ngibala lonke udumo lwami njengokulahlekelwa uFanny Crosby oyimpubuthi wamemeza kakhulu mawungangedluli o msindisi omnene yizwa ukukhala kwami ukuthi obekile lapho ubabiza abanye mawungangedluli ngokuba wena ungumfula wenduduzo yonke yami ungaphezu kokuphila kimi ubani nginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na amen amen unkulunkulu endedaneni yakhe niyakholwa ukuthi wayenguye na wayebukeka njengonkulunkulu waziphatha njengonkulunkulu wathi wayengunkulunkulu wakhala njengonkulunkulu waphulukisa njengonkulunkulu wafa njengomuntu futhi wavuka njengonkulunkulu wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni unkulunkulu wayesendedaneni yakhe niyakukholwa na unkulunkulu wayesemhlabeni wakhe nezulu niyakukholwa na unkulunkulu usezwini lakhe niyakukholwa na unkulunkulu usendedaneni yakhe niyakukholwa na ningambona kuKristu na uJesu wathi uma nibona mina nibone baba kungani uthi ngikhombisa baba uNkulunkulu wayesendedaneni ebuyisana nezwe kuyo qobo manje uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu niyakukholwa na uNkulunkulu ezweni lakhe niyakukholwa na uNkulunkulu endedaneni yakhe niyakukholwa na manje uNkulunkulu ebantwini bakhe amen lapho uthola ubaba indodana umoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo ngase zonke isikhathi ezehlisa lapho ongcwele umuntu yaqhela kuye wayengena kusondela ngisho nemvu ethinta intaba noma inkaba abi ifanele ihlatshwe ngikathi ema esiqongweni sasasinaye futhi waphonga ngezwi lakhe kwakungekho lutho olwalunga sondela ngoba kwakungekho umhlatshelo ngaphandle kwesilwane lowo kwakunguNkulunkulu ngaphezulu kwethu khona ke uNkulunkulu ezehliza wehla futhi zamuzwa iTimotheo wokuqala esithathu esishumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa yizingelosi wakholwa wemukelwa phezulu enkazimulweni simbonile uNkulunkulu eziveza ngedoda nayake uKristu Jesu manje uNkulunkulu ngaphezulu kwethu uNkulunkulu nathi manje uNkulunkulu kithi konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuKristu nakho konke uKristu ayeyikho wakuthululela ebandleni kuse isikhashane nezo lingabelisa ngibona nokho niya kungibona ngokuba ngi futhi ungi isabizana somuntu ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokuphelelisa haleluya udumo uJesu Kristu nguye ezela namuhla naphakade ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwa la izono zami wazisa kude evuka walungisisa ngesihle phakade ukumangalizi eyimpande nenzalo kaDavid inkanyezi yokusa owaye khona okhona nozayo owayefile uyaphila phakade ezibonakalisa yena uqobo emva kweminyaka yezinkulungwane ezimbili kufakazisa ukuthi ulapha uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu ezwini lakhe uNkulunkulu endedaneni yakhe uNkulunkulu ebantwini bakhe uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade ngikhombisa uyihla ukuzosanelisa uNkulunkulu ebantwini bakhe ngePentecoste uNkulunkulu ekuPetru ngenkathi isithunzi sakhe sidlula phezu kwabagulayo wabaphulukisa uNkulunkulu kuPawulu ukuthi bathatha emzimbeni wakhe amaduku nezinto yakho haleluya uNkulunkulu lapha namuhla niyakukholwa na uNkulunkulu niyakholwa ukuthi usemhlabeni wakhe nezulu na niyakholwa ukuthi usezwini lakhe na niyakholwa ukuthi usendedaneni yakhe na niyakholwa ukuthi usebantwini bakhe na sikubukile kuleli viki isikhathi nezikhathi imisebenzi efanayo uNkulunkulu ayenza ngoSolomoni kwakunguNkulunkulu imisebenzi efanayo ayenza ngoThile lapho ayenza ngoJesu indodana yakhe into efanayo simbone eyenza ngendodana yakhe simbona eyenza ngebandla lakhe ibenza abe nguye izolo namuhla naphakade uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu ezwini lakhe uNkulunkulu endedaneni yake uNkulunkulu ebantwini bakhe amen amen
let's bow our heads I'm going to come back sometime when I can preach as long as I want to
asikhothamisa amakhanda ethu ngizobuya ngesinye isikhathi lapho sengingakwazi ukushumayela inqobo nje uma ngisafuna haleluya niyakukholwa na sikhombise uyihle ukuza senelisa
just show us the father
vele usikhombise uyihlo futhi kuzosanelisa sibonga kanjani inkosi ukuthi uhlala enguNkulunkulu kungani singambongi ngoba wanikela ngendodana yakhe yodwa vo indodana yakhe ezele yodwa ukuze alethe amadodana amaningi emhlabeni ukuze azibonakalise phila namuhla uJesu wafa indodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa ukuze isenze abantwana abatholiwe ukuze yenze intando yayo ngathi bese fanele sibe namahloni kanjani sizisho ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu futhi sivumele uDevil asipushe ngapha nangapha njengoba enza sinamalungelo sesivele sivuke kanye naye wena uthi unamandla na qhabo mnumzana asinawo amandla kodwa sinegunya kunenqwaba yomehluko phakathi kwamandla negunya uKristu unamandla umunye wakibuza sikhashana nesedlule umfowethu oyigugu wahlangana nami emgwaqeni wathi futhi Branham ngabe uJesus name na ngathi ngiyinceku kaJesu ngiyinceku yakhe qaphelani ngifuna ukunibuza kuJesu usenguye izolo namuhla naphakade ungathanda ukuthi abe ngumsindisi wakho kule ntambama na ungathanda ukwazi ukuthi lo nkulunkulu oseduzane angaba umsindisi wakho na uma ubungathanda phakamisa isandla sakho uje ngifuna ukumemukela mfowethu Branham khona lapho engikhona ngizokholwa uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise uhle lokho uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise uhle lokho phezulu kovula indaba sesitezi nxa zonke yonke indawo uNkulunkulu anibusise kuhle lokho izandla eziningane ziphakamile woni yebo lapho sisaqala kufuthi ngiyezwa emhlanganweni manje niyakubona lokho usathane uzama ukuvikela na lowo devil wakudala uyakhola khona manje leli ihora lezi isikhathi ebandleni lakho uqobo ungaqala imvuselelo futhi wenze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu wathi okholwa yimi yena lowo uNkulunkulu amthumileyo wenze imisebenzi kaNkulunkulu
amen believe it now don't you doubt it you have faith Don't doubt.
Amen. Ukukholweni manje ningangabazi ninokukholwa ningangabazi hloniphani ngempela umzuzu nje futhi nikhuleke. Ingabe wena ngokuthula ngempela manje. Amen. Makabonga uNkulunkulu sonke siyakholwa futhi sikholelwa ekukhulumeni ngezilimi nokuhunyushwa kwezilimi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokho futhi ukwenzela ukwakha ibandla lakhe manje uma ngiwuqaphelile umlayezo kahle nje usho ukuthi le ngokuthi kholwane ukuthi iNkosi ibizo zibonakalisa yena oqobo futhi yenze ukuthi ize yenzele abantu bayo manje khona lapho nisahlezi ngaphambi kokuba sibize umugqa womkhuleko ngifuna ukulibuza ukuthi ize wonke umphefumulo owemukela uKristu wethu uzosenza lesi sithembiso kimi nakuNkulunkulu. KuNkulunkulu kuqala bese ke kuba kimi ukuthi wonke umuntu lapha okholwa enkosini uJesu Kristu uzoya kwelinyela lamabandla amahle lapha futhi yacela ukubhabhathizwa uMkristu uma ungakabhabhathizwa ngamanzi futhi nihlale lapho nize nimukele umoyo ongcwele futhi nizonikela ukuphila kwenu kuKristu enkonzweni na yena bonke abakholwayo wanezelwa ebandleni ngabe kunjalo na bangaka bazothembisa lokho singakaza kwenze uzokwethembisa uNkulunkulu khona manje ngomusa wakhe uzokwenza na uma ungabona uNkulunkulu ezibonakalisa qobo lwakhe phakathi kwabantu bakhe kule ntambama phakamisa isandla sakho uthi ngizokwenza uNkulunkulu akubusise phakamisa isandla sakho vele uthi uNkulunkulu akubusise omunye uNkulunkulu akubusise wena awubuke nje izandla kodwa phansi lapha kwiphansi elisekugcineni manje bangaki othi uma ngingabona uNkulunkulu ezibonakalisa futhi ezifakazisa khona lapha phakathi kwabantu bakhe ngimbonile emhlabeni wakhe nezulu ngiyakhole ukuthi usezwini lakhe nasendodaneni yakhe futhi indodana yakhe inguye izolo nephakade uma ngingabona indodana iza esenzweni yenze into efanayo eyayenza ngekathi ilapha emhlabeni ngizokukhola ngenhliziyo yami yonke futhi ngizokwenza isivumo ngiye ebandleni futhi ngibhapathizwe futhi ngibize igama lenkosi ngovulanda basesitezi ngapha ngakwesokunxele sami ngingazibona ezinye izandla lapho na ukuthi ngiyamethembisa uNkulunkulu lokho noma ubani kini angeke yini axegeze ngalokho lowo ongesiwo amaKristina ngokuhambisana ngapha phakamisani izandla zakho ukuze ngibabone futhi uNkulunkulu ungababona uzokwazi uyayazi inhliziyo yakho emuva kuvulanda basesitezi ngapha angibona emuva lapho kumnyama kakhulu kodwa phakamiselani izandla zenu kuNkulunkulu futhi nje ngizokwenza ngiyakubona okuphephetha noma into efana naleyo angeke ngisho ukuthi yikuphi emuva ngale ngapha phakamisa isandla sakho ngikhole ukuthi uthembekile uzokwenza phakamisa isandla sakho uNkulunkulu nibusise enqe zonke ngabe kusekhona kwiphansi manje na phansi lapha uthi ngizophakamisela isandla sami kuNkulunkulu uNkulunkulu kubusise nenegazi uNkulunkulu akubusise ngapha mnumzane lokho kuhle kakhulu umunye umuntu na uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho ukuqondile lokho kunjalo ungabe usalinda kade kulobo busuku uya kwelinyela lamabandla lapha kona lapha ndawo futhi ukuba ubhapathizwe ubiza igama leNkosi ngoba khumbulani uyakhole ukuthi ngincike uyake na phakamisa isandla sakho usho uma ngifumene umusa emihleni akho kuleli viki phakamisani izandla zenu bonke ofuna ukwethembeka bese uthi ngiyakukholwa ngempela futhi kwenem lalelani ukufika kwenkosi sekuseduze kunalokho enikucabangayo angifundisanga ifundise lapha ukuhlala nje okusobala nomlayezo osuku khumbulani isibonakaliso sokugcina sikaAbrahama futhi niyakhumbula ukuthi ubani owehlela phakathi lapho na isibonakaliso sokugcina sikaAbrahama bukani entweni efanayo lapha ngesikhathi samaJuda ngekathi benqatshwa lapha kusekupheleni kwesikhathi sabezizwe njengoba ngilitshele nonke kuleli viki futhi ngakwendlala iduze futhi nga fakazisa kini ngokuthi asikaze emlandweni sibe nomvangeli ensimini uSenki uMudi uNox uCalvin kulelo bandla eliyilo ngegama phandle lapho amabandla kaLodi phandle Sodoma abakaze bamukele umoya ongcwele futhi bazalwa futhi baphuma kukho kodwa ngaphandle phakathi lapho sinesithunywa esimangalisayo phandle lapho namhlanje esigama linguBilly Graham GRAHAM njengo Abraham niyakuthola na kukhona ibandla likhethiwe kukhona bukani ukuthi hlobuluni lomlayezo olwehlela ezansi lapho futhi washumayela kubo bumani kodwa le ndoda yenzani phezulu lapha na yavele yabakhombisa isibonakaliso omhlalo wayo fulathela itende niyabo lelo ngokuyibandla likhethiwe oh musani kulala abangane khona ke vukani mina bangcwele benkosi kungani nizela lapho kuphela kusondela kodwa lungelani lokho kubiza kokugcina futhi ukubiza kuyenzeka yibani nokukholwa mabose ezulwini nginceke yakho nginikela lenkonzo kuwe ngishumayele izwi lakho ngokwedlula konke ngikwaziyo ukuthi kanjani isikhathi esincane kanjani ngokwethuka futhi ngikatshele futhi ngikhandlekile inkosi yabantu bethamele ubusuku emva kobusuku babuye njengoba bebefuna ukulalela okuningi manje uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi wonke umbizile bazoza kulomhlangano siphe khona baba sengathi lamabandla angagcwaliswa ngabantu kwangathi bangeza bevuma izono zabo futhi babhapathizwe bamukele umoya ongcwele siphe khona Nkosi beka elakho laba abagogobele lapha manje abasendleleni yabo eyayizweni lesithembiso abazisho ukuthi bangabalelizwe sizihambi nabafukazi sizisho ukuthi sivela komunye umbuso safa embusweni umdala futhi sivuswa nenkosi yethu ingumoya iphila phakathi kwethu isebenza ukuphila kwayo kithi isinika igunya lokushumayela izwi layo futhi iphila kithi yenza izimangaliso zayo uqobo lapho ihamba isho futhi ikhombisa ukuthi imvelo yomoya wayo ngenkathi yayilapha emhlabeni kuseyinto efanayo namuhla uNkulunkulu ebantwini bakhe sibusise manje uzokwenza kuyoba kuwe baba ukwenza ukusele ngishumayelile ngenza kubizele altare izandla ziphakanyisiwe ngibathembile kuwe uNkulunkulu yipha ukuthi bazoba yimikomelo yomhlangano abasoze bakhohlwa nomaphi lapho bebheka khona bazokwazi ukubona uNkulunkulu yonke indawo sibe khona sibusise ndawonye manje manje silindele ukubona ungena ugibele baba egagasini woza njengoba wenza ngalobo busuku emkhunjini omncane onenkathazo lapho wonke amathemba lalingasekho ukuthi bayoke basindiswe abantu babekwesaba futhi wathi ningesabi yimina yimani sibindi uNkulunkulu siphe khona namuhla ukuthi abantu bangahle bazi abakusho ukuthi ngumsindisi wabo ukuthi abadingekile ukuba bakhathazeke wena lapha onguye izolo namuhla naphakade uNkulunkulu ebantwini bakhe siphe khona baba ngegama likaJesu amen bangakikini abanamakhadi omkhuleko manje na phakamisani izandla zenu ngabe ukhona lapha ongenawo amakhadi omkhuleko phakamisa isandla sakho futhi uzalokhu usagula na ohi awukaze ufinyelele engxenyeni yesithathu yabo ngitshele uBhili ukuthi akhiphe amakhadi omkhuleko kulabo kulungile nina eningenawo amakhadi omkhuleko phakamisa isandla sakho futhi angiyibone ngalapho elikhona yonke indawo nje kulungile bukani kimi ngisho ukuthi lezi lobusuku bekungamele ngikusho ngokushesha futhi beleke ngabuye ngakubamba ngithe abantu basemelika abakuthathi kubone kufihlekeleyo abakwenzi njengoba benza phesheya kwezilwandle kusobala kunjalo imvuselelo isahamba lapho kwamanje kodwa ngithe kuze kube uNkulunkulu uyangihola futhi angeke ngikusebenzise kubone kufihlekeleyo ngemva kokuphela kwale mikhankaso ngizoyeka uma ngibuya futhi ngizobe ngikhulekela abagulayo kodwa nicaphelele yini ngibeke uma inkosi ingihola ngoba angikwazi ukukulawula uyalawula ngiyithuluzi nje njengale microphone niyangizwa ngale microphone akusiyo microphone enizwayo yimina futhi yona ngiyisimungulu nje leyo microphone ngaphandle komsindo ukuba ushaye leyo ngilazi khanyayo ibingaba yisimungulu ngakho ngiyisimungulu ngalezi zinto ngaphandle uNkulunkulu ekhuluma ngami niyakukholwa lokho na ngabe wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyo kwenza lezi zinto na siyakwazi ingxenye nje yesikhashana esiyibonile kuleli viki siyayikholwa umuntu othile kule ngxenye ongenalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho futhi ukhuleke uNkulunkulu akuphe khona lelinikazi elihlezi kugcineni lapha lingibuka ngibonile ukuthi ubuphakamisa isandla sakho ubungenalo ikhadi lomkhuleko manje usondele kimi ukuze umoya uzoqala uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na uyakukholwa lokho na ngenhliziyo yakho yonke na uma uNkulunkulu ezokwembula kimi inkathazo yakho uzongikholwa ke na uyazi ukuthi kuyiqiniso noma cha ubunezilonda ezingaphakathi sisweni ezophayo ube nokuhlinzwa ngakho ukhathazekile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uma kunjalo uthinteni yena na ngizomsukumisa usifazane sokuma umzuzu nje nenikazi ukuthi ninikazi lizokwazi ngifuna ukulibuza umbuzo nanto lihlezi lapho akukho ikhadi lomkhuleko akukho lutho kungena usifazane nje ahlale phansi kodwa ubehlezi lapho enokukholwa ngoba usesimweni esibuthayi konke otshelwe khona kuyiqiniso ngabe kunjalo ninikazi na phakamisa isandla sakho uma ukushiwo nganoma yini obe kungalungile ngawe phakamisa isandla sakho wena lokhu ya kunjalo uNkulunkulu bosise kulungile manje angilazi ninikazi nanti iBhayibheli angikaze ngilibona impilweni yami lidala kunami sazalwa ngokuhlukana ngeminyaka amamayela aqhelelene ukuhlangana kokuqala kodwa wenzeni na ubekholekele kuthile futhi uthi le umpriest omkhulu futhi ngokushesha njengoba kwenzile kuthi into emuva ngo lapha kimi futhi kwamtshela manje ungabe usakhathazeka uzosinda ukukholwa kwakho ngokusindisile amen bangaka bazokholwa manje uNkulunkulu usebantwini bakhe na yakukholwa na kukuhlezi wesifazane khona lapha ekhathazekile ezibuza isimo somdlavuza akhathazeke ngaso. Kola ngenhliziyo yakho yonke ungangabazi yiba lokukholwa nje kholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu iyakusindisa futhi ungaya ekhaya futhi uphile uyakukholwa na Nkosazana Stap igama lakho lelo uma kunjalo phakamisa isandla sakho siyizihamba omunye kumunye kodwa uJesu Kristu uyakwazi ukuze nje ungakugeje uzizwa ukahle manje na yeke ukukhathazeka konke sekuphelile ukukholwa kwakho kuyakusindisa nakho kuhlezi indoda ihlezi khona emuva lapha ohlwini ihlezi khona emuva lapho leyo ndoda ihlushwa isibhono isihambe unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo awulidingi uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uma siyizihambe phakamisa isandla sakho kulungile uyindoda nje uyangena wahlala phansi ngabe kunjalo na kodwa ushisekele ukuba lesi sibhono siphulukiswe kulungile uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaba nakho amen uNkulunkulu ebantwini bakhe uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu endodaneni yakhe uNkulunkulu ebantwini bakhe uyakukholwa na ake ngikukhombise ukuthi ize ongeke ungahle ungakwazi nakho kuhlezi wesifazane ehlezi khona lapha engibuka ufuna ukwenza kulungile uzama ukwenza kulungile unomkhuba wokubhema ugwayi uzama ukuyeka kunjalo uma uzo ngabe kunjalo ninikazi na ungabi namahloni yema ngezinyawo zakho umzuzu nje ngiyisihambi kuwe unalikati lomkhulu kwena awunalo awulidingi uyangikholwa egameni lika Jesu Kristu ngiyamqalekisa lo devil wakati ungephinde ufise omunye hamba futhi uphile egameni lika Jesu Kristu ngiyakucela ukuba ukholwe inkosi uJesu Kristu uyayikholwa na inenekazi lihleze muva khona lapho umfuthu wegazi ophakeme inkathazo yenhliziyo uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nenekazi uNkulunkulu uzokusindisa uNkulunkulu akubusise hamba uye ekhaya uphile uNkulunkulu uyakuphilisa uyakukholwa na ungangabazi nje inenekazi elihlezi khona lapha liyangibuka haleluya liyagula liyamangala ukuthi kwenze njani linomdlavuza futhi linesikhwama sinobomvu noma isimila elikhathazeke ngakho wo ngethemba ukuthi ligeje uNkulunkulu iba nomusa Nkosazana kuno kholo ngenhliziyo yakho yonke amen siyizihambi omunye komunye ngikaze ngimbone impilweni yami uma siyizihambi phakamisa isandla sakho nenekazi umi lapho ukuleka uyazi ukuthi ufanele ufe uma ukuthize kungenzeke ungesabi ngeke ufe kholo enkosini uJesu Kristu futhi uza kuphila uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu ezulu lakhe uNkulunkulu endodaneni yakhe uNkulunkulu ebantwini bakhe yakukholwa na uJesu Kristu unguyezo lanamuhla laphakade ushanele kuzo zonke izithameli uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje na bangakikina ababakholwayo abelusi benu phandle lapha ukuthi bayindoda kaNkulunkulu na phakamisani izandla zenu uma nikholwa abelusi benu benifanele unguye nje kakhulu njengokhulekela amagulayo njengami bazalwane yehlelani phansi lapha kanye nami ufuna nina khulekani kanye nami nalabo bantu futhi yehlelani khona phansi lapha woza lapha Roy bamba lokhu ngifuna wonke umuntu kulomugqa lapha onamakhadi omkhuleko sukume ngakulolu hlangothi ngapha ngo sukumani khona lapha wonke umuntu lethini iBhayibheli na lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla kwabagulayo bayosinda uyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi ngiyikholwa na uthi amen uyakholwa ukuthi umelusi wakho uyikholwa na yethi amen kulungile manje sizonibiza udlungodlo ingcenye ngengcenye leyo ngcenye kuqala lengcenye ilandele leyo ilandele leyo ilandele ningezi ngezindlela zombili nizocubana phezulu lapho futhi ngeke nikwazi ukulalela umfowethu Roy lapha manje futhi abelusi bangaki abanye abelusi abakholwayo olapha olikholwa ngempela ivangeli abelusi bevangeli eligcwele kwangathi ningahle nibe yizihambi ningathanda ukukhuphuka futhi nime nathi bazalani na asixoshi umuntu ebandleni siyakholwa uma uyikholwa kuKristu ngabe kunjalo mfowethu na ngabe kunjalo mfowethu na uma umelusi wenu elapha niyakholelwa ekukhulekeleni aba kulayo akunendaba uma uyikholwa kuKristu futhi ukholwa ukuthi lokho kungokuka Kristu woza lapha futhi ufole lapha futhi yenza umsebenzi wakho njengendoda kaNkulunkulu ukuma lapha futhi ungisize ngikhulekele abagulayo nabahluphekile kuphukelani lapha belusi yenzani umugqo kabili ngalapha ngizokwehlela lapho kanye nani ngomzuzwana nje sizokhulekela wonke umuntu ogulayo angifuni ukuma futhi ngikhulume isikhathi eside ngifuna nidlule ngenkathi lelo gcobo olusephezulu kwami uyakholwa manje ngenhliziyo yakho yonke na kuphukelani lapha ngqo belusi ingcenye abanye benu wozani ngapha ngena ngqo phakathi kwalaba khona phakathi lapha futhi nibumbe umugqa okabili kuhle lokho uNkulunkulu anibusise kulungile ake sicule leli culo futhi sonke ndawonye manje umuntu ozobuqhamuka ngapha bantu ungaletha leso sihlalo sinamasondo silethe sizungeze ngalena enye indlela ngoba kuzofanele kudlule ngalendlela ubathole bonke bexovekile Manje asikhothamise amakhanda ethu, sivale amehlo ethu, siphakamise izandla zethu. Wonke umuntu manje, mhlonipheni. Yonke ngiyakhola ngicabanga ukuthi niyazibuza abaningi benu ukuthi kungani ngingasukanga kolunye uhlangothi ngiye kolunye futhi abaningi benu bangiqaphelile ngithatha isandla senu kwesami nikuqaphelile lokho na bangaka bakuqaphelile na phakamisani izandla zenu bengibheka ukuthi bekwenzekani ngemva kokuba labo befundisi ubebeka izandla phezu kwabagulayo futhi ngizosho lokhu ngenhliziyo yami yonke ukuthi okungenani amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili abo aphulukisiwe ngaphambi ngisho kokuba baze bafike lapho engangikhona bekungekho nhlobo kungangazela kubo kunjalo impela yilokho ebengikuhlolele khona abelusi benu banokukholwa abantu kholelwani kubo nje ngiyanithanda ngikholwa ukuthi singabantwana bakankulunkulu ngikhulekeleni ngizonikhulekela futhi ngethemba ukuthi sizohlangana futhi kuze kube yileso sikhathi size sibonane futhi wonke umuntu ndawonye manje ngiyayithanda inkosi yonke inhliziyo yenu na kulungile sonke ndawonye manje ngizokukhulekela ungikhulekele kulungile Asikhothamise amakhanda ethu manje ngenkathi lowo mculo omnandi cabanga ngezikhathi ezimnandi esibe nazo banombukiso womhlaba oqhubekayo phezulu lapha lapho izwe lonke likhombisa impumelelo yalo yesayensi kodwa ibandla liyakuqonda ukuthi khona lapha uNkulunkulu unombukiso womhlaba ekhombisa izimpumelelo zakhe lokho akwazile ukukwenza ngebandla lakhe ngiwujabulele wonke umzuzu wonke umzuzu ngiza kini ngikhathele njengenjwayelo kodwa ngizophinde ngilibone ngolunye usuku uNkulunkulu anibusise manje sisahamisha lelo culo ndawonye efumulelani umkhuleko omncane size sibonane Nkosi uNkulunkulu yiba nabo futhi ubasize size sibonane baba manje ngegama likaJesu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu.